Mawa bwino anzanga, ndimwai kuti tili pano mawa uno mu utumiki wa Ambuye. Ndipo ife tikuyembekeza ndi kudalira kuti kukhala nthawi yayikulu. Ine ndinali basi mbuyo yomwe ife tinkaitcha ofesi ya madikoni omwe kuli marekoda tsopano, ndipo ndinali kungoyankhula ndi dona wang'ono ndi mayi yake kumbuyo uko ochokera uko ku Joliet, Illinois. Ndipo ine ndimangolingalira chobalidwa cha chisomo cha Mulungu chomwe msungwana uyo ali. Ambira ife kusungulira kuno tikumudziwa iye. Iye ndi chidakwa, mtundu umozi woyipisisa. Ndipo ine sindinayimve nkhaniyo momveka kwa ine mpaka mmawa uno, momwe kuti pamene iye anachoka pa nsanja Ambuye ataulula kwa iye zonse zomwe zinali zolakwika ndi zomwe zinali zoti zikachitika. Ndipo iye anachoka pa nsanja akulira ndi kusangalala chifukwa Mulungu anali atamupulumutsa iye ku manda auchidakwa. Ndipo iye dona anayenda anapita kwa iye ndipo anayamba kulira kuti mwana wake wamkazi ine ndikukhulupirira. Iye anali wachibaba cha zozunguza munthu. Ndipo inu mukudziwa mwachisomo cha Mulungu msungwana ameneyo anayitanidwa. Ine ndikukhulupirira unali usiku wotsakira Rosera anayitanidwa. Ndipo msungwana wochokera ku zozunguza mutu anachirisidwa. Ndipo iye ndi mwamuna wake akulalikira uthenga. Ndipo kumuona dona wang'ono wokondedwa monga Rosela, ndipo adakhwima basi. Ndipo tsopano iye ndi wolemekezeka kwambiri. Iye yali akumverera kuitana mu mtima mwake, koma podziwa Baibulo pa za alaliki achikazi mukuona, iye akudziwa kuti ndi china chakenso. Ndipo Mulungu akumutsogolera iye kukalowa mu ndende ndi zinthu kumaka kapereka umboni. Ndi zodabwisa basi kudziwa kufunafuna chifuniro cha Mulungu. Ndayi zina ife timakhala nako kumverera, koma ife timafuna kuti tikutengere kumverera uko mumalo. Ngati iwe sunga samale ndiyerekeza ngatenge kumverera uko ndi kukupotozera iko muchina chake. Koma bola ngati ife tikukhala mu Baibulo ndiye ife tikulondola inu mukuona, ife tikuyenda limodzi ndi chifuniro cha Ambuye. Ndipo kotero ine ndikukhulupirira kuti Rosela potsirizira atemenukira ku minda ya utumwi kwina kwake, chifukwa Amerika sakufuna uthenga. Inu mukudziwa izo, ife tikhoza kungovomereza izo kuti anthu achingerezi achisakisoni awa iwo atha ndizo zonse, palibenso uthenga umene Amerika atadzaula ndiwo. O inu mumangopeza ozandimiramo pang'ono pano ndi apo, koma tikangonena za uthenga iwo watha. Ndipo inu simungakhoze kulalikira mkomwe kwa iwo, simungakhoze kuyankhula mkomwe kwa iwo, iwo sangakhoze kukhulupirira kanthu. Mukuona, iwo angokhala ndi malingaliro awoawo amutu wowuma, ndipo iwo akhazikika. Ndipo zinthu zotsatira kwa fuko lino ndi chiweruzo, ilo lidzakhala nacho icho. Naponso icho chikhoza kukhala kupyolera mu kugwa kwa chuma, izo zikhoza kukhala kupyolera mu bomba la atomiki, izo zikhoza kukhala kupyolera mu mliri waukulu, nthenda kapena china chake. Koma icho chakonzeka, icho chikubwera. Zikwi kuphatikiza zikwi zidzagwa. Ife timadutsa uko dzulo mbale zebe ndi ine kwa ndi mbale Woods, tikubwera kuno kuchokera uko ku Kentucky komwe ife tinakhala tiliko kwa masiku atatu. Ndipo ife tinadutsa pafupi ndi ntchito yomanga manyumba. Mbale zebe anati palibe, ine ndayiwala, palibe mkomwe aliyense wa anthu awo mu ntchito iyo omwe amapita ngakhale ku mpingo uliwonse. Inu mukhoza kuwafunsa iwo za izo. Chabwino ife tili nayo television yathu, ndipo omwe ife timapezera chitonthozo chathu. Mukuona, ndilo khalidwe la achimeleka. Mukuona, ife tili ndi television, ife tili nazo ndalama zambiri, ife tili nawo magalimoto abwino, tili ndi manyumba abwino. Ife tikusowa chiyani kwa Ambuye? Ife sitikuzisowa zimenezo, ndilo khalidwe lawo. pafupi za chipembezo choka ndi chipulumutso chomwe ife tili nazo ndi chikondi zili pakati pa anthu au mulungu yeniyeni inu mukudziwa Bible inanena kuti izo zikanadzachitika aha inu owerenga Bible ine ndinakumvani inu mukufula amen ndinu alaliki kumbuyo uko izo ndiko kulondola chikondi chidzakhala chili kutali kwambiri choncho kumasiku otsiriza chikondi chokha chomwe chiti chidzasalire chidzakhala pakati pa osankhidwa a anthu a mulungu bambo adzakhala motsutsana ndi mayi ndi amayi motsutsana ndi bambo ndi ana motsutsana ndi makolo ndi osiyanasiyana azidzasusana wina ndi mzake ndipo chikondi chokha chomwe chiti chidzasalire chidzakhala chili icho cha osankhidwa okha osankhidwa okha mawu oti osankhidwa apo akuchokera ku mawu okuti wosankhidwa anthu osankhidwa ndi mulungu ndipo pamene Rosela amawerenga mobwereza nkhaniyo kwa ine muchipinda kanthawi kapitako ine ndinali kungoganiza kuti pa usiku umenewo iye anati china chake chinachitika ndimomwe anati kudusa mu moyo wake wonse pamene iye ankangokhala ali chidakhwa cha maso otchingika sizikanakhoza othandizira zidakhwa madotolo anayi anamulephera iye palibe chimene chikanakhoza kuchitidwa ndimomwe kuchokera pa mphindi iyo yomwe china chake chinachitika tsopano iye sali wa maso apetipeti aja iye ndi msungwana wang'ono wokondedwa wokongola wa usinkhu wa zaka 33 ndipo angapambane ngati wapafupi 22 basi momwe mulungu anamuchitira iye zomwe iye anachitazo ndi momwe iye akuonekera mosiyana ndipo koma ine ndinati Rosela asanayikidwe maziko a dziko mulungu anadzozeratu mphindi imene ija iyende bwana mukuona kulondola ndipo pamene pirepolo wang'ono uyo kumbuyo uko komwe iye ali pamene anali kupereka makhadi apemphero kwa anthu usiku umenewo momwe iye ankadziwira mochepa yemwe iye anali kumupasa khadi la pemphelolo sizodabwisa izo Rosela
Amen.
Ambuya kudalitse iwe Rosela. Ine ndikutsimikiza ife tichita zimenezo. Iye akufuna kuti mpingo upemphere kuti Mulungu azimutsogolera iye ndiko kutsatira dzanja lake losasintha. Oh, izo nzabwino kwambiri. Ndinali ndikusankha kovuta komwe kunayikidwa patsogolo panga mawa uno ndizokhuza wena amamiliyoni kuchulukisa kangapo omwe akufuna kuti apereke kuno ku Louisville, Kentucky ndi kundimangira ine kachisi wa madola mamiliyoni asanu koma china chake pansi mu mtima mwanga chinati dikira kaye iwe sindiwe mbusa mukuona kotero ndiye ndalama zokwana madola mamiliyoni asanu zomwe zikanati zidzayikidwepo tsopano amachita kupita kuboma ndi kukalipira mowa ndi zinthu zonga izo koma akufuna kuti aziyike izo kukachisi wa ambuye koma ine ndikuyembekeza kuti izo zipita kwa wantchito wina wa mulungu yemwe ati ndi utumiki wina wa mulungu koma awo ndi madola mamiliyoni asanu omwe aperekedwa tsopano taganizani za izo angakhale kachisi wotani zomwe izo zikanadzapanga kukuona kukongola kwake momwe izo zikuonekera Rosela koma pali china chake musiumu chimene chikunena mosiyana mukuona china chake musiumu ife timabwera mukachisi wang'ono wakale uyu ino alendo chabwino awa akanakhoza kukhala malo onyezimira kuno pangodi ayi inu simukuzindikira zimenezo kuti anthu akhala akufuna kuti amange malo awa ndikuwapanga iwo koma umu ndimomwe ife tikuwakondera iwo mukuona umu ndimomwe ife tikuwakondera iwo mipando yakale yomwe ife tinkakhalapo uko inali mipando yapachiyambi kuchokera mukachisiyo kuno inapita kupyola mukusefukira ndipo inayandama mmwamba Bible langa lili chitsekulire monga choncho paguwa ilo linakakamirira kudenga ndipo linabwerera pansi ndi mawu pa ilo ine ambuye ndinadzala izo ine ndizisirira izo usana ndi usiku kuopa kuti wena angazikwatule izo kuchokera mudzanja langa momwe ife tinapalasira pamwamba pa iye ndi choyandamira muno ndipo ilo linabwerera pansi pomwe mipando kusunthira kubwera ku malo ake omwe zonse zomwe iwo anachita zinali ungo isulukuta ndi kumapitirira nazo mukona mukona otero umu ndi momwe ife tikuzikondela izo komwe kuli anthu wamba malo awamba ndi ambuye wodabwitsa amen tsopano lero ife tili nazo zina ife tikungoyamba kumene kuti tilowe mu zonona mukudziwa pambuyo poti mkaka wonse utachotsedwapo ndi zonona basi ndipo kumbukirani zimatengera mkaka kuti upange zonona mukudziwa zononazo ndi zamkati mwa mkaka kotero ife takhala tili mu wa 1 wa 2 ndipo ife tikutsirizira mu wa 3 ndikuyamba mu mutu wa 4 wa buku la ulemerero la Ahebri ndipo oziphunziso za buku ili ife tikhoza kukhala nalo ilo pa ndime imodzi pa miyezi itatu ndi kumangosonyeza kuti baibulo lonse likumangirizira mu ndime iliyonse mu baibulo kodi inu munayamba mwalingalirapo za izo palibe ndime imodzi yomwe inu mungakhoze kuyikapo chala chanu koma yomwe mwachisomo ndi thandizo la mzimu woyera ife tingakhoze kumangiriza Genesis mpaka chivumbuluso mpaka kwa iyo yomwe palibe chiduswa china chazolembedwa chinalembedwa kulikonse chomwe chingakhoze kuchita izo ndipo mwa masamu ndi mwachilengedwe mwa njira iliyonse kulibe buku mu baibulo linalembedwa monga baibulo kulibe buku mu dziko ine ndikutanthauza linalembedwa monga baibulo kulibe lina ziwerengero za mbaibulo ndi zangwiro mu chiyanjano basi ngakhale mitu ndi zopumirira ndi chilichonse ndi zangwiro palibe buku lina iwe sungakhoze kuwerenga mutu kuchokera mmenemo popanda kuzibweza lokha mbuyo koma mulibe kupingana kumodzi mu baibulo lonselo ndipo linalembedwa ndi anthu ambiri ambiri mbiri ndi mazana ndi mazana ndi mazana azaka motalikana mosadziwa chiduswa chimodzi mmodzi ankalemba ilo kuno ndi wina ankalemba ilo kuno ndi wina ankalemba ilo chakuno pamene ilo lonse linapangidwa pamodzi ilo linapanga baibulo la mulungu ndipo palibe limodzi limasusana ndi linzake lina ndipo palibe masamu mwachilengedwe china chilichonse cha baibulo chilichonse ziwerengero chilichonse chimayenda mwangwiro malimodzi izo osakhala zowuziridwa ine sindikudziwa kodi inu mukanatcha chiyani kudzoza ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha baibulo lakale lodala ena iwo anati kodi ndinu mkatolika mprotestanti ine ndinati si mmodzi wawo ine ndimakhulupirira baibulo ndiko kulondola ine ndimakhulupirira baibulo ndipo ndine wokondwa kuti ife tikadali nawo ufulu woti tizililalikira ilo mu fuko lino o ndizodabwitsa tsopano ife tikuti tiphunzire kuchokera mu ilo ndipo tsopano ife titembenuzira mu buku la Ahebri ndikuyambira ndi mutu wa 3 ndipo ife tinalekezera pa ndime ya 15 ndipo tsopano inu nonse ine ndinamuona wina wake anazindikira kanthawi kapitako pamene ine ndimakatenga magilasi anga owerengera izo sikuti maso anga ali moyipa koma ine ndadusa usinkhu wa zaka 40 ine ndikanakhoza kuziwerenga izo apa pomwe mwawamba chabe koma ine ndikhoza kuwerenga izo mwabwinoko ndi magalasi ndipo iwo andipangira ine magalasi owerengera omwe ine ndikufuna kuti ndiziwagwirisa ntchito chifukwa ine ndikhoza kumawerenga izo mwabwinoko ndi mofulumirako ndipo ndi chifukwa chomwe ine ndinawapezera iwo tsopano mu poyamba ife tikufuna maziko pang'ono chifukwa pakhoza kukhala alendo ena pakati pathu omwe sanaligwire gawo loyamba la buku la Ahebri kodi ndinu akazi ako simwakhalapo pomwe pa mapetopo chabwino ine ndikukondwa motsimikiza powaona iwo basi ine ndisanati ndiyambe ngati umboni kwa chisomo cha mulungu apa pali mkazi anali ndi khansala ikumudya nkhope yake yonse amenewo ndi amayi awo a mulongo wudu ndipo ine ndinali ku Michigan ndi Jim ndi Leo ndiyo akutenga zojambula ndipo tili pa njira wakwathu mkazanga anandiyimbira ine kapena ine ndinamuyimbira iye iye anati pita ukapemphere pompano chifukwa akazako mayi awo akazaudu pakuti kansa ikudya nkhope yawo yonse yapita kale kumbali ya diso ndi mpaka kufupa yakhathamira kumbali ya nkhope yawo ndipo ikungomwazikana dotolo wina anachita china chake kwa iyo anangoyipangitsa iyo kuyipira ndipo basi anangoyimwaza iyo anayika mtundu wina wa mankhwala mmenemo ndipo iwo anamubweretsa iye kuchokera ukoko Campbellsville Kentucky mpaka ku kapena ine ndikukhulupirira Acton Kentucky mpaka ku Louisville kukalandira chithandizo ndipo kotero akazaudzu nthawi yoyamba yomwe ine ndinawaona iwo konse nkuti iwo anali atasweka mtima chifukwa ndithudi ndi amayi awo ndipo zedi iwo akanakhala kumverera kusweka mtima ndinapita muchipindamo ndipo ndinakawapempherera iwo ndi chidaliro kuti mulungu anati iye aziyankha pemphero ndipo masiku angapo iwo anali atatuluka ndipo apo iwo akhala tsopano ndipo basi ndi chisomo chodabwisa momwe iye wawachitira iwo kodi inu mungati muyime ine sindikufuna kuti ndikupangeni inu chapagulu pati ndipati pamene kansayo inali pambali ya nkhope yawo mukuonapo pambaliyo ya nkhope yawo kutsika kuzungulira apa mpaka kufupa la chibwano chawo kukwera kuzungulira diso lake ndipo mulungu wawachiza iwo kodi iye siwodabwitsa ndiyangati anali pano la mulungu latha kuti anaona chomwe ambuye anachita mwa masomphenya bambo zonse olumala ndi wakhungu atakhala apo pomwe muchikuku ndipo china chake chinandipwereka ine pamene bambo wachikulire uyo anali atakhalapo nati mbale Branham ine ndikukhulupirira anali mbale uyo apa pomwe anati mukawachitire chinthu chomwecho akazi anga iye ali ndi mkazi ake pano yemwe ali wolumala mtima wanga unangosungunuka ine ndikukhumba ine ndikanamapereka chilichonse mu dziko ngati ine ndikanatha koma izo sizili mu mphamvu zanga koma izo zili mu mphamvu zanga ndi mphamvu zanu kuti tizipemphera kuti mulungu azichita izo iye ali ndi mkazi wolumala dzanja lopuwala phazi lopuwala zikuoneka ngati ndipo bambo uyu anali moyipa kwambiri kuposa iye chifukwa iye akhoza kuyimirira ndipo akhoza kuyenda pang'ono koma bambo uyu sakanakhoza ngakhale kuchita izo ndipo iye ubongo msempha weniweni wokuyimisa unali utapita amayo ochuluka enanso anali atamulephera iye ndipo wachikatolika anamutumiza iye kuno dotolo wachikatolika ndipo nyamata wake ndi wansembe ku St. Maynard kumeneku mu Jasper Indiana koma uko ndikuyika miyala ya maziko kwa chitsitsimuso icho chomwe chikudzapo kumeneko ndipo pamene iye anaukapo iye anati koma ine sindingathe iye anayang'ana anati inde ine ndikoza iye ankaganiza kuti iye sakanatha kuona inu mukudziwa ndipo iye anayang'ana mmwamba ndipo anangopezeka kuti amakwezera mutu wake mmwamba ndipo apo iye amakhoza kuyenda ndi kupenya anayenda kutsika ndi mpita uwo mwayekha ndipo iwo anali achipresbyteria iye anali wa chiorthodox ndipo kunena inu mukuganiza kuti ndi achipentekoste okha kapena anthu achiyero omwe angakhoze kufula inu mwalakwitsa iwo akhoza ndithudi kuchitapo kufula kwina pamene iwo aona china chake chonga izo zitachitika kukumbatirana wina ndi mzake ndi kumafuula anayenda akutuluka ndi kumatsika masitepewo akukankha chikuku chake akuyenda ndi msempha wokuyimika utachoka mutu mwake taganizani za izo akuyenda monga momwe inu kapena ine tingayendere o iye ndi wodabwitsa tsopano paulo analemba buku la Ahebri ndipo mukulemba uku kwa Ahebri iye analilemba ilo ndipo iye asanawalembe mabuku awa ife tikupeza tsopano ife tikuti ili ndi kalasi la Sunday school ndipo ine ndiyesera kuti ndiziyang'ana ndipo sinditenga motalika kwambiri ndiyeno ife tikhala ndi misonkhano kuti tidzapitirize izo usiku uno ambuye akalola tsopano mu buku la Ahebri ndi makalata ena onse a paulo analindani yanali muhebri wolimba sikolala ndi mpunzisi wamkulu wachipangano chakale ndipo iye anali ataphunzisidwa ndi mmodzi wa amuna opambana atsiku lake wina wake andiwuzeni lomwe linali dzina lake Gamalieli mmodzi wa aphunzisi akulukulu atsiku lake ndipo paulo anali atakhala pa phazi la Gamalieli pali china chake cha kumene iwe umapita mpingo umene iwe umapitako ndi mphunzisi yemwe amakuphunzitsa iwe kodi inu mmadziwa zimenezo izo zili ndi china chake kwa izo chotero ife timayenera kuti tizifunafuna opambana kwambiri omwe ife tingathe kuwapeza kotero ife tizipeza zopambana osati chifukwa ndi wachitukuko ndi zina zotero koma kuphunzitsa kwenikweni kwa baibulo penyani nthawi ina pamene israeli anafika mu chipululu ndi ankhondo awo ndipo iwo anali ndi msasa wa masiku asanu ndi awiri ndipo madzi anawathera ndipo iwo anali pafupi kuwonongeka iwo anati oh ngati ukanakhala mneneri pafupi ndipo mmodzi wa iwo anati ife tili naye kumusi kuno elisha iye ankatsanulira madzi pamanja a eliya mukuona woyanjana nayeyo mwakuyankhula kwina apa pali elisha yemwe anakhala nacho chiyanjano ndi eliya mawu a ambuye ali ndi iye inu mukumvetsa izo iye anali ataphunzitsidwa molondola ndipo iye anati iye ali kuno tiye ndipite uko ndi kukamufunsa iye chifukwa mphunzitsi wake anali eliya ndipo iye ali nako kuphunzitsa kwa eliya mwa iye mukuona kusiyana komwe izo zikupanga zedi ife timafuna kuti tiziphunzitsidwa kotero paulo anali nako kuphunzitsa kwa gamalieli ndipo gamalieli anali munthu wamkulu uja yemwe anapanga kusankha pokhala sikolala iye mwini kuti pamene kutengeka konse uku kwa mpingo woyambirira kunayamba iye anati tiyeni tisayike manja athu pa izo abale ngati izo sizili za mulungu izo sizifika ku kanthu muli monse koma ngati izo zili za mulungu ndipo ife tikamamenyana nazo ife tidzipeza tokha tikumenyana ndi mulungu mukuona iye anali ndi kuphunzitsa kwina kwabwino paulo anali atabwerapo pansi pa bambo uyu ndipo iye ankadziwa kuti paulo anali mphunzitsi wamkulu kotero tsiku lina woona mu mtima akuwuzunza mpingo akupita uko kuti akawamange iwo tsopano tiyeni tingotenga gawo lina laling'ono kuchokera kwa paulo pamene ife tikuyika maziko athu pamene yudasi anagwa mwacholakwira mwachikondi cha ndalama ndi kunyada kwa moyo iye anagwa nachoka ku chisomo ndipo anapita ku malo ake ndipo ophunzira anati payenera kukhala khumi ndi awiri ndipo mpingo ndi upamwamba wake wonse kuti azikusonyezaninu chomwe mpingo uli ndi upamwamba wake wonse ndi mphamvu zake zonse iwo ukadali mailosi miliyoni woperewera mwakuchita kwake kwabwino kwambiri iwo anati ife tiyenera kuti tiyang'anepo mmodzi pakati pathu yemwe atatenge malowo ndipo iwo anasankha mwakuponya voti matiya matiyasi ine ndikukhulupirira kapena matiya ine ndikukhulupirira ndi yemwe ali ndipo pamene anamusankha iye ndi kumuyika iye limodzi ndi khumi ndi awiriwo limodzi ndi khumi ndi mmodzi chomwe chimapangano khumi ndi awiri iye sanachite chinthu chimmodzi iyo ndi nthawi yokha yomwe dzina lake linatchulidwa konse mu malemba uwo unali mpingo kupanga kusankha kwake tsopano iwo anaganiza iye ndi njonda palibe kukayikira iye ndi munthu wodabwitsa iye ndi sikolala iye ndi wanzeru iye ndi wophunzira iye ndi munthu wodabwitsa iye angawatenge malo a yudasi ndi kukhala mmodzi wa ife koma inu mukudziwa mulungu nthawi zina amapanga zina za kwa malingaliro athu kwina kwa kusankha kopusa kwambiri tsopano mulungu anamuona mu yuda wina wang'ono wa mphuno ya ngowe wodzaza ndi kupsa mtima monga iye akanati akhalire ndi kamwe yake yoyikidwa chambali ine ndipita uko ndikukamanga aliyense wa iwo ine ndikawaponyera iwo mu ndende ine ndikachita izi uyo anali kusankha kwa mulungu onse iwo anatenga sikolala ndi nthumwi uko ndiko kusankha kwa mpingo Mugona, inu simukudziwa yemwe uyo ali paguwa. Inu simukudziwa yemwe uyo ali, inu mukumuchitira umboniyo. Mundende kapena kuli konse kumwe kuli. Izo zikoza kuoneka ngati wangonya. Makutu ake atasweka, maso atasupulidwa, ndipo koma inu simukudziwa yemwe uyo ali. Inu mungoponya maere anu ndizo zonse. Mupaseni ye mau, Mulungu amatenga kusankhako. Ndipo Mulungu akumusankha Myuda wang'ono wopsa mtima uyu. Kapena anamusankha iye kani. Ali panse wakupita. Ine ndipita uko. Ndi ukawatenga iwo. Ine ndiwasonyeza iwe chomwe ine ndingachite monga choncho. Ndipo Mulungu anango mugwesera iye pansi. Mulungu anati uyo ndiye womsankha wanga apo pomwe. Kodi izo, sisi kanati zikhale zopusa kwa mpingo. Kanji, iye akuzunza mpingo. Iye ndi munthu wachithupithupi, koma Mulungu ankaziwa chomwe chinali mkati mwa munthuyo. Mukuona chimene ine ndikutandauza. Chotero, Paulo anali nacho chomuchitikira. Ndi angati akukhulupira kuti chokuchitikira chimabwera ndi kutembenuka. Zedi, ngati izo sizinatero, ine ndikanakayikira kutembenukako. Kutembenuka kumabweresa chokuchitikira. Ndipo inu simungakhoze kuzika izo kwa chilichonse tsopano. Nthawi zina izo zikhoza kukhala kufula, nthawi zina izo zikhoza kukhala kuyankhula ndi malilime, nthawi zina izo zikhoza kukhala kulira, nthawi zina izo zikhoza kukhala kubula. Inu simukudziwa chomwe icho chili. Kotero musamayesere kuziyikapo izo. Chifukwa aliyense wa inu wapezeka kuti akulakwisa muzimenezo. Inu a Methodist, ndi inu a Baptist, ndi inu a Nazareni, ndi a Chipentekoste. Ine ndawaona apa anthu akufula molimba basi, mumwe iwo angafulire, ndi kukubela golide, kuchokera pa mano ako, iwo akanakoza inde bwana. Ine ndawaona apa anthu akuyankhula ndi malilime ngati akusanulira na ndolo pa chikopa cha ng'ombe chowuma. Ndipo ona mtima ndi abwino. Akutafuna fodya kumbali ina yakamwayo. Ndipo angadule khose lako ngati iwo akanakhoza kuchita izo. Ndiko kulondola. Chotero zinthu zimenezo zilibe. Palibe umboni ayi omwe inu mungakhoze kusimikizira izo. Okha mwa moyo umene munthuyo akukhala. Ndi chipatso chawo inu mudzawadziwa iwo. Kotero, zonsezo zili kwa Mulungu. Iye amapanga kusankha. Iye amabweresa zinthuzo pamodzi. Ndipo umo ndi momwe izo zilili. Kotero ngati moyo wanu ukufanana ndi zipaso za Baibulo, inu muli ndi kumvesa kwabwino kwambiri. Ngati mzimu wanu ukuchitira umboni ndi mzimu wake kuti ndinu wana amuna ndi akazi a Mulungu. Inu muli. Ngakhale choyipa chachokapo, ndipo chilichonse chakhala chatsopano, ndipo inu mukukhala mchikondi, ndipo inu muli nawo mtendere ndi chisomo ndi zina zotero, inu mukuyandikira kwambiri ku ufumu ndiye. Chifukwa moyo umene uli mwa inu ukubala moyo wa mtundu umenewu. Mukuona? Ngati inu muti, oh aleluya, ine ndinayankhula mu malilime, aleluya. Izo sizikutanthauza kanthu. Izo sizikutanthauza pang'ono mochuluka. Ngati inu mukanapita kunja kuno ndi kukaimba nyimbo pa gitala kapena china chake, izo sizimatanthauza chinthu chimodzi. Ngakhale inu mutayankhula ndi malilime, ngakhale inu mutafula ndi kuthamanga chokwera ndi chodzika mukampata ndi kulira misozi ngati kuti inu mumasenda anyezi, izo sizikutanthauza chinthu chimozi, osati chinthu chimozi, kupatula ngati moyo wa tsiku lililonse ukuyikira kumbuyo chimodzimodzi basi ukukhala ndi iwo. Tsopano ngati inu muchita zinthu zimenezo kuphatikizira moyo umenewu. Amen. Izo nzabwino. Izo ndi zabwino. Koma inu mukhoza kumachita zinthu zimenezo opanda kukhala ndi moyo umenewu. Kotero ndiye, osati kufula, osati kanthu kena konga izo kali umboni. Yesu anati, ndi chipatso chawo inu mudzawadziwa iwo. Ndipo chipatso cha mzimu sikuyankhula ndi malilime. Icho si chipaso cha mzimu. Kufula si chipaso cha mzimu. Kulira si chipaso ichi cha mzimu. Koma chikondi, chimwemwe, mtendere, kupirira motalika, ubwino, unjonda, chikhulupiriro, kufatsa, kudziresa. Ndizo zipaso za mzimu. Mukuona? Ndizo zomwe zili zipaso za mzimu. Chabwino. Sopano chifukwa chomwe ife tili nazo zinthu izi iwo amakonda kupanga mabungwe ndimukuona chabwino ife tizikhala nazo izo Mulungu atalitsidwe onse amakhulupirira momwe ife tikuchitiramo ife tizipita njira iyi onse akukhulupirira momwe ife tikuchitiramo ife tizipita njira iyi koma Mulungu akufuna onse kuti azipita njira iyi mwamba momwe Sopano Paulo atakhala nacho chomuchitikira ichi ndiye iye anaganiza kuti icho chinali chomuchitikira chodabwitsa tsopano motani tiyeni tiwerenge mobwereza chomuchitikira icho pang'ono pokha paulo anali pa ulendo wake wa ku damasiko kuti akawamange anthu ena kumeneko chifukwa uthenga unali utafalikira kumeneko uthenga umatanthauza nkhani yabwino ndipo kotero iwo anabalalikira uko ndipo anthu ambiri analakukapo odzala ndi chikondi ndi chisangalalo ndi kuwakonda ambuye yesu ndipo iwo unali utafalikira uko mwanjira imeneyo kotero paulo anakatenga makalata ena kuchokera kwa wansembe wamkulu iye anati ine ndipita uko ndipo ndikawamanga iwo aliyense kotero iye anadzitengera gulu pang'ono la alonda alonda ankachisi asilikali njira yonse iwo anapita pamene iwo anali akuguba kutsika ndi msewuwo ndipo iye akudziwa zonse zomwe akanati akachite zonse mwazizizi china chake chinachitika zonse mwazizizi apo panali kuwala kwakukulu patsogolo pa iye kuwala kwakukulu tsopano iko kunawala ngati dzuwa ndicho chinthu chachilendo kuti chichitike kuwala kunawala mochuluka chotero kuti iye basi maso ake anatong'oka pafupifupi ndipo anagwera pansi ndipo iye ali pansi chigonere ndipo iye anayang'ana mmwamba apo panali pafupifupi amuna khumi kapena khumi ndi asanu ali ndi iye kodi aliyense wa amunawo anakuona kuwala kumeneko ayi bwana paulo anakuona iko iko sikunakonzedwere kuti amunawo akuone iko chotero anthu ena akhoza kuona zinthu pamene wena sangazione mukuona kotero paulo anakuona kuwala kumeneko mochuluka chotero kuti iko mpaka kunamuchititsa iye khungu samatha kuona kwa masiku angapo iko kunali chenicheni chotero kwa iye ndipo iye sankakhoza kupenya kwa angapo kenako pamene iye ankalemba makalata maso ake ankamuvutisa iye moyipa kwambiri kuchokerapo mpaka iye ankalemba ndi zilembo zazikulu kwambiri iye anati kuona kuti ine ndalemba kwa inu ndi zilembo zazikulu iye sankakhoza nkomwe kupenya iye anali ali mundende ndipo iye anawafunsa ambuye kuti amuchize iye kwa izo ndipo iye anafunsira kwa iwo nthawi zitatu koma kodi ambuye anati chiyani chisomo changa ndi chokwanira paulo paulo anati ndiye ine ndipezera ulemerero mu zifoko zanga chifukwa iye anati kuopa kuti ine ndingakwezedwe pamwamba pakuchuluka kwa vumbuluso unaperekedwa kwa ine mtumiki wa mdiyerekezi munga mthupi langa womwe unkanditunduza ine iye ankakhoza kuchira kwa kanthawi ndiyeno apo iwo amachokapo kachiwiri kutunduza kumatanthauza nkhonya pambuyo pa nkhonya monga sitima pa nyanja inu mukudziwa mafunde amayitunduza iyo mukuona kumenya pambuyo pakumenya ndipo iye amakhoza kuchira ndiyeno nkudzadwala nawo kachiwiri kenako kukhala bwino nkukhala nazo kachiwiri iye anati ambuye chavuta ndi chiyani inu simukundichosera ine izi iye anati chisomo changa ndi chokwanira paulo zingopitirira nazo izo zikupangitsa iye anati tsopano ngati ine ndikanangokhala wangwiro basi ndi chilichonse mwangwiro anati ndiye pamene ine ndimapitirira ndikanamadzitukumula ndikumati inu mukuona palibe cholakwika ndi ine ambuye akundisamalira ine mbale haleluya ndiye iwe ukutenga zakudzilungamitsa wekha Mulungu amayenera kuti azikupatsa iwe kena kake kakang'ono kamodzi pakanthawi kuti kazikhala ngati kakukufasitsa iwe apo pang'ono inu mukudziwa ndiko kulondola uzikhala ngati uzizindikira iwe kuti iyeyo ndiye bwana kodi iye si odabwisa inde bwana ulemerero basi kotero iye paulo ndiye atangotha kukhala ndi chomuchitikira chachikulu ichi tsopano ngati izo akanakhala ali wina wake lero Iwa kana mati, oh Mulungu adalitsike, haleluya, mnyamata, ambuye andichita ine china chake, ulemelero kwa Mulungu. Koma usati Paulo. Iye anali sikolala wa Baibulo. Cho uchitikira icho, cheni na kutichi grizane ndima wa Mulungu. Inde bwana. Ngati izo sisiri zonse palimozi zikugwirizana mu Baibulo. Osati kungo yanganapa ndikuti o inde ndiza papomwe Mulungu adalisike ine ndiri nacho icho. Umo simomwe Mulungu amaperekera izo. Izo ziyenera kumakhala zili Baibulo lonselo. Lonse ilo. Chifukwa inu mukoza achibunja amagwirisa ntchito Baibulo lomweli ngati balo lawo lochitirapo msusana koma iwo amatenga lemba lalingono apa kutembenuzira apa ndi kukatenga lalingono lina chapa kuyesera kuti awapangise iwo kumangirizana palimozi ndipo ali maphunziro awiri osiyana palimozi kotero inu muyenera kuti muzipangisa lemba kufanana ndi lemba Monga Yesaya ananena mutu wa 28 izo ziyenera kumakhala nzere pa mzere nzere pa mzere apo pang'ono girizani icho chomwe chili chabwino mukuona umo ndi momwe izo zimabwerera nzere pa nzere pa nzere mawu pa mawu lemba pa lemba zonse izo ziyenera kumaunjikizana pamozi Ndicho chifukwa ine ndikuganiza mumaphunziro awa monga ife tikukhalira nawo tsopano ndi chinthu chachikulu kwa mpingo chifukwa icho chikuwabweresa iwo pamalo pomwe malemba onse akumangirizana pamodzi ndipo chotichitikira chathu chiyenera kumamangirizana ndi lemba limenelo ondizi pano ngati izo sizitero ndiye ndizolakwika ndipo momwe ine ndinayendera kwa zaka Mosadziwa kuti kuwala kumeneko kunali chiyani kumene kuna mukandira Paulo pansi pamene dziko lakunja malemba anthu alaliki ankayesera kumandiuza ine izo ndi zambyerekezi bwanji iwe ukhala wambwebwe iwe ukhala wa zamizimu usati upusisidwe ndi zimenezo pire china chake nchola kuika ndi zimenezo usati uzichita izo nyamata ukonkulakwisa uyo ndi mdyerekezi chabwino nyamata iwe ukhala wa ziwanda mwachizolowezi iwe ukhala wa zamizimu ngati iwe uti uchite izo o zonse izo ndi zamdyerekezi ndizo sindizo zolondola koma pamene Ine sindinkafuna kumalalikira izo. Koma monga panse wa ku Damasiko, Paulo sankafuna kuti azilalikira izo. Mpaka iye anapeza ngati izo zinali zolondola kapena ayi. Kotero iye anapita uko mu Arabia kwa zaka zitatu. Ndipo anakawaphunzira malemba. Pamene iye anabwelako iye anati tsopano. Gwedezani izo zichoke kwa ine. Iye ankadziwa kuti iye ankaenera kuti akakomanizane nawo afarisi. Iye ankaenera kuti akakomanizane nawo asaduki. Iye ankaenera kuti akakomanizane nalo dziko ndipo dziko la mitundu. Ndipo kotero Paulo Baibulo ili linalembedwa buku ili la Ahebri linalembedwera kwa cholinga chimenecho. Iye akuwagwereza Hebrew amenewo ndi kutenga chipangano chakale icho ndi kuchisonyeza icho kuno kuchipangano cha tsopano uyu ndi Mulungu iye anati apa izo zili pa aneneri wonse ndi chili chonse zikuyambira mbuyo momwe pachiyambi mutu wawani ife tinali nazo pakuti Mulungu munthawi zamakezana mbuyo momwe munthawi zakale mumachitidwe osiyana siyana ankayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri ndi momwe Mulungu ankabweresera uthenga wake woyesedwa ndi uri mtumimu koma mutsiku lino wayankhula kwa ife kupyolera mwa mwana wake Khristu Yesu zoyesedwa ndi Baibulo lake ndinu apo chotero zotichitikira izi zomwe dziko likuti oh ndi za mutu Banji, palibe aliyense. Pamene ngelo uja anaonekera kuwala kuja kumusi kuja pansinje. Pamene ine ndinkalalikira chisisimuso changa choyamba kuno pangodya. Ife tinawabatiza anthu onse aja. Ine ndikukhulupirira Mbale Freeman. Inu muyenera kuti munalimu. Ine sindikudziwa ngati inu munali kuno apo kapena ayi. Ndiyangati anali kuno. Pamene kuwala kuja kunaonekera pansinje. Kodi alipo akale ali onse pano, inde ena iwo. Pamene iko kunatsika kuno pansinje. Ndipo iwo anati, ipo kunangokhala kuphidikuka kwadiso. Ambiri a ife tinali titayima, tikuyangʼana pa iko. Ndipo apa iko kunabwera pansi, ndiyeno zaka mtsogolomo, Mulungu anatsimikizira izo ndi diso la makina la kamera, ndizoona. Chabwino, kodi izo ndi zopeka zina, kodi izo ndi china chake chomwe? Ayi bwana, ife tikuzitenga izo kuchokera mu Baibulo momwe umu. Ndi kukusonyezani inu, ndi Ambuye Yesu yemweyo, iye akuchita chinthu chomwecho, kachitidwe kake ndi komweko. Mbambu yake ndi yomweyo. Tapenyani, la Mulungu lapitali kuno. Kutaliko, nditagona pakamwa wanga. Sindinayambe ndamuonapo bamboyo, mumoyo wanga. Kudzapo ndipo anati, kuli bambo kukachisi. Ndipo iye ndi waimvi, wamutu wakuda, laimvi. Iye ndi wakungu, ndipo iye sangathe kuyenda, iye ali muchikuku. Bambo wa mutu wakuda amutumiza iye uko dokotala Dr. Ackerman bambo wa mutu wakuda bambo wa chikatolika anamutumiza bamboyo atakhalapo pomwe ndipo pakuti atelo Ambuye anaukapo anaenda natuluka ali ndi kupenya kwake ndi chilichonse mtiani chinachita izo pano pali ngelo yemweyo mmozi yemweyo yemwe anamukanthira Paulo pansi ali pa njira kupita ku Damasiko akukhala mu mpingo wake ndi anthu wake lero ndilemba kufanizisa ndilemba umo ndi momwe izo zimayenera kumakhalira ife tili ndi ofunda ife tilowa mu zimenezo pakapita kanthawi ife tili ndi chinthu chakuya patsogolo pathu ngati ife tingakhoze kungolowa mu izo lero ndi usiku uno tsopano izo zikungoyamba kulowa mu madzi okuya omwe inu ine mukudziwa pamene ine ndinali mnyamata wang'ono ine ndinkakonda kukhala kudziwe laling'ono kuseli kwa malowo ndipo ine ndinkapita kunja uko ndipo tonse ana ang'ono ife tinali kulowamo maliseche ang'ono pafupi usinkhu wa zaka 6-7 ndipo ife madziwa anali akuya pafupi chonchi iwo sanali kuposa posambira nkhumba ndipo ine ndinali ndi bokosi la sopo pamenepo ine ndinkasonyeza kuti ine ndinkakhoza kudumphiramo nditagwira mphuno yanga ndi kukhavula ndi kumapita monga choncho ndipo mimba yanga yaing'ono inkakhoza kugunda matope inu mukudziwa ndipo iwo ankakhoza kumango ulukira njira iliyonse ine ndinawawuza atati anga kuti ine ndimakhoza kusambira iwo ananditengera ine kubwerera kumeneko tsiku lina iwo anati ine ndikufuna kuti ndikuone iwe ukusambira ine ndinalumpha kuchokapo inu mukudziwa ndinavula zovala zanga kathengo kakang'ono ka zombe ndipo ndinathamangira mmusimu ndinakagunda m'madzi ine ndinali ndikukhavula matope akungowulukira paliponse ndipo bambo anali atakhala pakamlato iwo anakhala pamenepo ndikumandiyang'anira ine kwa maminiti pang'ono anati chokapo pa bowelo la madzi ndi kukasamba ndi kumapita ku nyumba mukuona chabwino njira yake ndi imeneyo basi ena ife omwe timadzitchatokha khristu ife timakwawa m'matope ngokulondola ola ngati iwe wa zikika ndine wa methodist ndine wa pentekosite ndine wa presbyteria ine ndili nawo umboni ine ndili nawo iwo iwe ukukwawa m'matope tsiku lina ine ndinali ndi amalume anga ine ndinakhala ndikuwawuza iwo iwo anali pafupi usinkhu wa zaka 15-16 ife tinali ku mtsinje ine ndinati amalume alake ine ndimakhoza kusambira ndipo ine ndinali nditakhala kumbuyo kwa ngalawa inu mukudziwa ndinkamvera bwino ndiwotetezeka iwo anangotenga nkhafi ndikundikankhira ine kutali mu madzi amapazi khumi apo zinali zosiyana ndiye kukhavula konseko ndikulira komwe inu munayamba mwakumvapo mu moyo wanu tsiku lina inu muzakankhidwapo inu kuli bwino muzidziwa pamene inu mwayima inde bwana ngati inu mukumudziwa iye inu muyenera kumamudziwadi iye kwenikweni ndikokulondola koma tsopano ife tikupita mu madzi okuya madzi okuya komwe angakupangeni inu kumira ngati inu simuli mkhristu wabwino wonenepetsedwa zindikirani mawu paulo poyamba anapeza zimenezo iye anabwerera mu chipangano chakale ndipo iye anapeza izi iye anaona chomuchitikira chake icho mwantheradi Tsopano, kodi icho chinali chiyani chomwe chinandika ndira ine pansi. Iko kunali kuwala, kuwala kwa kukulu kutayima pamenepo. Kukuwala ngati dzuwa, kutayima pasokolo pa nkhope yake. Yana di Saulo, Saulo, chifajani we ukundizunza ine. Yana di Ambuye, inu ndindani yemwe ine ndikumuzunza. Yana di ine ndine Yesu, ine ndimaganiza yana li munthu wadzanja la zipsera. Yemwe iwo akunena kuti akuonekera mu misonkhano sopano ali ndi zipsera za msomali mu manja ake ndi mutu wake ayi osati thupi limenelo osati mutupi limenelo mukuona iye tsopano ali kuwala Saulo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi iye anati ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu ine ndikubwelera kwa Mulungu iye anali mngelo yemwe ankasogolera ana Israeli mukuwala uku kudusa mchipululu iye anabwereranso kukuwala komwe komweko ndipo Paulo anakuona iko kuchokera mchipangano chakale iye anati ine ndine Yesu mngelo wapangano ndipo iye anakhala thupi kuti atiwombole ife sanadzitengere maonekedwe a angelo ife tikupeza mu mitu ya mbuyomu ife tili kuziphunzira iye sanadzitengere konse chikhalidwe cha angelo koma anali mbewu ya Abrahamu kuti iye akhoze kumadziwidwa kuti anthu akanakhoza kumuona Mulungu amen. Sopano iye akuti ine ndibwereranso kwa ilo ndipo pamene Paulo analiona ilo iye anali zedi uyo anali iye uyo anali iye Pedro anali ndicho muchitikira usiku wina pamene iye anali kupembera kuwala uko komwe kunabwera munyumbayo kunatsekula ziseko patsogolo pa iye anapita kunja mu misewu ndipo Pedro ankaganiza kuti iye anali kulota iye anali atadzozedwa kwambiri iye sankadziwa chomwe chinali chitachitika iye anati kodi ine ndangodzuka kumene koma ine ndiri kunja kuno pa msewu ndipo iye anapita uko ku nyumba ya Yohane Mariko ndipo msungwana wang'ono anatsikula chitseko dona wina wang'ono uko anali mu msonkhano wa pemphero wina wake anali akugogoda pa chitseko anatsekula chitseko oh iye anati ndi uyu Petro apa tsopano inu mukumupempherera iye kuti atuluke mundende Ambuye amumasula iye oh iwo anati pita uko oh Ambuye amumasula iye kwanji iye anati iye wayima pagomopo akugogoda Petulo anangopitiriza kugogoda ndiloleni ine ndilowe oh iye anati ndi Petulo masiku amenewo iwo anali nazobe chitsulo chaching'ono chotsekera chivindikiro chaching'ono apa iwe umatukulira mbuyo ndi kuyang'ana kunja kuona iwe usanamulowetse mkati mlendo wakoyo iwe umayenera kuti udziwe yemwe akugogoda pa chitseko chakoyo chifukwa iwo anali ndi okuba ngati iwe utsegula chitseko iwo akanati akuphe iwe kotero iwo anatsegula chitseko iye anati ndi Petulo iwo anati oh mai iye wafa uyo ndi ngelo wake wayimapoyo mukuona walowa kale mthupi lake la ulemerero inu mukudziwa tiyofane iyo mukukumbukira momwe ife tinatengera izo daimondi yayikulu momwe iyo inkanyezimiritsira kuwala momwe iyo inkabwererera uko msasa wa pansi pano ukadzasungunuka ife tili nawo wina uli kutiyembekeza kale ndipo iwo ankaganiza kuti Petulo anali atafa kale thupi lakale ili linali litagwa ndipo iwo akanaliyika ilo mmanda mu masiku angapo iye anali atalowa mwa ngelo wake kapena lake lau osati thupi la ulemerero koma mu fiofane yake thupi lomwe lili lokonzedwa kale ilo silingakhoze kukugwirani chanza ilo lilibe manja woti lizikwirira chanza monga choncho koma ilo lili mu thunthu la munthu linabwera pansi ndipo anali akugogoda pa khomo iye anati ayi ndi Petulo iye wayima pamenepo iye anatsekula chiseko ndipo analowa mkati apo iye anali tsopano Petulo anali atawomboledwa ndi kuwala uku tsopano njira yomweyo imene woyambirira uja Paulo uja mu mpingo woyambirira anakuona kuwala kwa Mulungu kuja komwe kunawalira pa Paulo chinthu chomwecho chabwera pansi. Tsopano anthu akhoza kunena chilichonse, izo sizimapangisa icho kukhala cholondola. Koma pamene Mulungu atsimikizira chilichonse, ntchito ya icho imatsimikizira icho, ndiye kamera ikutsimikizira icho. Ndipo chilichonse chimene ife, chimene Ambuye wachichita, chakhala chili mwantheradi chosimikiziridwa mosalephera kuti icho ndi Mulungu mwa malemba, mwa zochita zake, mwa zokuchitikira. Koma iwo sangatamvetsere. Tayang'anani apa mukachisuyu tsopano. Kumbukirani, inu mukudziwa izi, ife sitikhumba chigulu, ife tilibe malo oti tiwayikemo iwo mulimonse. Koma onani msonkhano wa mtundu pamene ife timabwera pali mozi kwa ichi umayenera kukopa mizinda ya ku Falls. Koma iwo ali okufa, iwo ali okufa mwantheradi, iwo ali nawo maso, koma iwo sakukhoza kupenya. Inu mukuti inu bwanji mbale Branham, kodi iwo sangapite kwa dokotala ndi kukakonzesa maso awo? Iye sangakhoze kukonza kupenya kwa mtundu umene woko. Yesu anati, ngati inu mukanandidziwa ine, inu mukanalidziwa tsiku langa. Iye anati, inu afarisi akhungu, inu mumakhoza kuzindikira maonekedwe a mlengalenga, koma zizindikiro za nthawi inu simukukhoza kuzizindikira. Kodi izo zikupita pamwamba pa mutu wanu? Mvetserani, tayang'anani pa zizindikiro zomwe ife tikukhalamo kuno. Tsopano izo si basi zina, ine mwini wanga ine ndangokhala munthu osati nkomwe mlaliki woti azikambidwa. Ine ndilibe maphunziro a omwe dziko limachitcha mlaliki. Ndipo ndife anthu osauka chabe. Tayang'anani pa nyumba yomwe ife tili moyo, tayang'anani pa makapitulo mmawa uno. Koma taonani komwe Mulungu ali ndi chimenecho chinthucho. Choteronso Mowabu anali atayimapo mukunyezimira kwake konse ndi kukongola kwake. Koma uko kunali Israeli mumahema. Koma kodi Mulungu anali kuti? Uko kunali gulu la oyera odzikubuduza apang'ono kumeneko akuchita chilichonse chomwe chinali cholakwika. Koma Balaamu wawo, bishopu wawo, analepera kuona thangwe lokanthidwa lija, njoka ya mkuwa ija, lawira moto lija, maso ake anali akhungu. Iye sankakhoza kuliona ilo. Iye anali iwo akungolingalira ilo. Koma iye anali pamenepo. Mulungu adalitsike. Iye ali pano. Mulungu ali pano. Ndipo iye akuchita chinthu chomwecho chimene iye anachichitapo. Ndipo iye atero. Ife tikufanizitsa lemba ndi lemba. Mulungu sanayambe wazilocha iye mwini utoto wa china chake chachikulu pa dziko lapansi. Koma iye nthawi zonse wakhala akukhala pakati pa anthu wamba ndi onyozeka. Ndipo pano iye ali mmawa uno akuchita chinthu chomwecho. Lemba likutsimikizitsira izo, kamera ikutsimikizitsira izo. Tsopano icho chifukwa chomwe ine ndikulozera kuchithunzi icho si chifukwa chakuti ine ndili pamenepo. Ine ndangokhala wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo monga inu mulili. Koma chimene ine ndikuyesera kunena ndicho, ndikukhalapo kwake kuli ndife. Ndicho chinthu chachikulu. Chabwino ngati iye anandipanga ine Elisha muthupi. Ngati inu mukanakhala mulibe chikhulupiriro chokhulupirira izo, izo sizikanakuchitirani inu bwino uliwonse. Iye anadza kwa ake omwe sanamulandire iye konse. Ndicho chifukwa kuno munzinda lero, pakuti ine ndikanakhoza kuyambisa chitsitsimuso kuno munyumba ina yayikulu kapena china chake, inu simukawapeza anthu ambiri amene akanakhulupirira izo. Iwo sangatero basi, iwo sangakhoze, tsiku lawo latha. Phunziro lomweli mmawa uno mu Afrika likanakhoza mwina mwake kupereka 10,000 mosachepera miyoyo 10,000 kwa Khristu. Kapena pakhoza kukhala pali wochimwa mmodzi atakhala pano mmawa uno, kapena china chake wobwelera mbuyo wina. Ambiri a iwo amangopesedwa mobwereza ndi kubwereza mpaka izo zatheratu. ndizo zonse koma chimene ife tikuyesera kunena ndilemba likufanana ndilemba tsopano zilibe kanthu momwe chokuchitikiracho chilili chachikulu kupatula ngati chikufanana ndilemba icho ndicholakwika uli mtumimu zilibe kanthu momwe mneneliyo analili wabwino ngati iye anayankhula ndipo kuwala uko sikunathwanimire pa uri mtumimu izo zinali zolakwika momwe lotolo linkaonekera labwino ngati ilo silinathwanimire pa uri mtumimu ilo linali lolakwika pamene unsembe wounatha mulungu anayika baibulo lake apo paulo anati ngati mngelo wochokera kumwamba akanabwera Agalatia 1:8 ndipo akanati adzalalikire uthenga wina uliwonse kuposa umene walalikidwa kale kwa inu musiyeni iye akhale wotembereredwa mngelo wochokera kumwamba ananena kwa yohane mvumbulutsi yemwe anali mulungu mwini wake ine yesu ndamutuma mngelo wanga kuti adzasimikizitsire kapena kuti adzasonyeze zinthu izi iye anati ngati munthu wina adadzawonjezere mawu amodzi kwa ilo kapena kuchotsapo mawu amodzi kwa ilo chimodzimodzi zidzachosedwa mu buku la moyo kwa iye ili ndi ilo baibulo chotero zotichitikira izi ndi zinthu izi zomwe ife tili nazo kuti zikuchitika kuno ngati izo sizinali zidatsimikizitsiridwa ndi mawu a mulungu izo zikanakhala zili zolakwika ine sindikusamala zomwe zikanati zichitike izo zikanakhala zili zolakwika kotero ndizo mwamalemba choonadi mwantheradi o ndine wokondwa kwambiri ndine membala wa thupi lalikulu la khristu tsopano tiyeni tizipita tsopano ife tikubwerano ku phunziroro tsopano ife tinatsirizira cha apa pamene iye anati poona kuti ife tazunguliridwa tsopano ine ndikupepesa ndizo ine ndimabwereza mutu wa 12 ine ndakhala ndikuwerenga izo koma ine sindinaziphunzire izo mʼbale nomani akukhala ku nyumba uku ndipo iye akudziwa kuti ine ndangobwerako kumene dzuwa ndipo abale akudziwa kumusi uku ine ndinangobwera kumene nthawi yokha yomwe ine ndinali nayo kuti ndiwerenge lemba uko inali nditakhala komwe kuno maminiti angapo apitawo ndikokulondola osama waphunzira iwo ine ndimangoyembekezera mpaka mzimu woyera uwapereke iwo monga momwe iye akufunira izo iye akudziwa komwe munthuyo ali yemwe ayenera kukhala nawo iwo chotero ngati ine nditi ndikhale nditapanga malingaliro anga choti ndichinene ndiye izo nzolakwika koma ngati ine ndingomusiya iye achite izo iye autenga iwo molunjika mpaka pa dontho pamene iwo ukuyenera mukuona musati muzikanizira chomwe muti mukanene pakuti si inuyo yemwe amayankhula ndi atate anu yemwe akukhala mwa inu iyeyo akuchita kuyankhulaku tsopano muti wotsiriza muti wathawo ife tinamva izi kuti ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu ichi chomwe chinayamba kulalikidwa kwa ife ndi ambuye yesu ndipo iye ndiwo omwe ankamumva iye zinthu zomwezo zimene yesu ankachita kuti asonyeze zinthu zomwezo zimene zikuchitika panozi mngelo yemweyo wa mulungu ntchito zomwezo umboni womwewo chilichonse chomwecho chilichonse motsatira uthenga womwewo limodzi ndi mawu ngati izo zinaphunzitsidwa ndi ambuye ndiye mkutsimikiziridwa ndi ophunzira ake omwe ife tinawamva paulo pokhala yemweyo ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterocho tsopano paulo anali kunena izo kwa womumvera ake a chihebri tsopano iwo analibe matapi rekoda lero monga ife tili nawo kuno koma iwo anali ndi alembi omwe ankakhala apo akulemba izo apo pamene paulo anali kulalikira izo ndipo ndizo zomwe izo zili pakali pano ife tikuzitenga izo mwa matepi rekoda ndipo matepi awa amapita ku dziko lonse mukuona kuti asonyeze kuti icho ndi choonadi chipembezo chathu sichili mwachabe icho ndi mwantheradi yesu khristu woukisidwa chinthu chomwecho tsopano ife tisamati tizichinyalanyaza icho Sobano inu, musamadi, muzingo jokela kumpingo, lelo ndibuli chapu ino, ine ndima kalangati, ndima sangalala kumapita uko, ine ndima konda kuimbako, ndipo anthuwo ndi aubwenzi kumpingo wa ung'ono wakale u. Musati muzichita zimenezo, mbale, muzilola mtima wanu uziyaka moto, kumati, pano, ine ndiyani na kuti ndichita china chake paizi. Ine ndiyani na kuti ndipita kunja, kuti ndikaonenga ine, ndinga kapeze wina wake kuti apulumutsidwe. Ndipo musati muzipita uko, kumakati, Mulungu adalisidwe, ngati inu simulapa, inu muonongeka. Ai. Zipitani paizo maulemu, zikalani wanzelu ngati njoka. Wosa pweteka wena ngati nkhunda. Mukona, ndi momwe ungati uzipitira. Zimufikirani munthuyo ngati iye akweta nkhuku, muzikamba za nkhukuzo kwa iye kwa kanthawi. Mukona, ndiyeno chinthu choyamba, inu mukudziwa, inu mukhala mukukamba za Ambuye. Ngati iye ali mlimi, zikambani za ulimi wakewo. Ngati iye amagulisa magalimoto, zikambani za magalimoto akewo. Kwa kanthawi, magalimoto abwino omwe inu muli nawo, ndi zina zotero. Mukona. Mpaka inu muta ugwira nzimu, pamene Atate ati, sopano ndi nthawi yoti umufikire iye pa zamoyo wake. Inu mukoza kusirizisa izo, mukuona? Iyo ndi galimoto yabwino. Inu mukudziwa mayendedwe lero akhala opambana. Omwe omwe mafuko abweresedwera palimodzi moyandikana. Ndipo mizinda ya mafuko athu yayandikana palimodzi. Abwenzi ndi amathu akumakoza kuyenderana wina ndi mzake. Inu mukudziwa ndi chinthu chodabwisa kukhala ndi magalimoto onga omwe inu mukugulisawa. Inde bwana zeri izo zili. Inu mukudziwa akusuta ndudu yake kapena chilichonse chomwe chili. Eya, awo, awo ni magalimoto abwino. Kodi inu mnamba mwaganizapo chomwe anthawi zakale akadaganiza ngati iwo akanaona china chake chonga icho. Basi kumango pitirira nazo monga choncho inu mukudziwa pakapita kanthawi kuti inde eya ndithu zili. Inu mukudziwa chinthu china chomwe iwo akuchita, iwo akubweretsa monga ife tikamakhala nazo ngati mu zitsitsimuso. Anthu akhoza kubwera kudusa mu dzikoli mwansanga ku chitsitsimuso. Mwaona inu mukutsegula njira nthawi yonseyo inu mukudziwa. Ngati inu mumverera kuti china chake chikutsamwa pa njirayo, imirani apo pomwe, sunthirani chakuno, monga dotolo ananena ku finikisuko. Anati, Ambuye, dzazani kamwa yanga ndi mawu abwino, ndiye ndigunyuzeni ine pamene ine ndanena zokwanira. Inu mukuona? Eya, ndigunyuzeni ine pamene ine ndanena zokwanira. Sopano, zindikirani sopano, ife tikuti tiyambire pa mutu wa 15, kapena ndime ya 15 ya mutu wa 3, macheru sopano. Pamene izo zili kunenedwa, lero ngati inu, mumva mawu ake, musa umise mitima yanu, monga mwa kupalamula. Sopano penyani Paulo akuyankhula apa. Sopano izo zinanenedwa. Lero patapita nthawi yayitali chotero. Ife tikuti tilowe mwizo pakapita kanthawi. Kuti lero nthawi yayitali chotero. Zikubwera mpaka mumutu wotsatira. Patapita nthawi yotalika chotero. Izo zikunenedwa. Lero ngati inu mumva mawu ake, musaumitse mitima yanu monga mutsiku la kupalamula. Pamene iwo anamupalamula Mulungu. Sopano tiyeni tiwerenge ndime yotsatira. Pakuti wena, pamene iwo anamva, anamupalamula. Sopano kodi iye akuyankhula zachiyani? Uthenga. Komabe, si wonse omwe anatuluka ku Igupto ndi Mose. Koma anali omwe iye anakwiya nawo kwa zaka 40. Kodi sizinali ndi omwe anachimwawo amene matupi awo adagwa mchipululu. Tiyeni tiime apa mineti. Kupalamula. Pamene iwo anapalamula. Sopano kodi Mulungu anachita chiyani? Sopano Paulo akuyasira kuyankhula. Ndi chiyani icho chomwe china watsogolera iwo potuluka mu Igupto? Kodi anali Mose? Ai. Mose anali chida cha thupi. Sopano ife tili ndi maziko apa. Ife tikufuna tifike kuongoledwa tsopano. Pamene ife titi tigunde pamalo awa apa. Mumaminiti pang'ono inu muziona izo. Sopano, Mulungu anali ndi anthu ake, ali ndi mpumulo wosakhazikika. Iwo anali uko mu Igupto. Iwo anali atachoka pamalo awo oyenera. Iwo anali atachoka ku dziko la kwawo. Iwo anali alendo ndi amwenda njira. Ndipo Mulungu anali woti awatulutse iwo kuchokera ku nyumba zosungidwamo mu Igupto. kupita kudziko la kwao. Choyimira chalero, ndife osakhazikika. Kuno sizimatenga nthawi. Ana amanja onenepa akusewera mabulu. Asungwana angono ali ndi zidole akusewera. Chinthu choyamba inu mukudziwa, iwe umakhala ndi tsitsi la imvi ndipo unachita makwinya.
There's something wrong here. This is not home.
Pali china chake cholakwika apa. Kuno si kwathu. Ife tili mumalo lakwika. Ndicho chifukwa ife tikuti ndife amwenda njira ndi alendo. China chake chachitika. Dona wangona nanena mawa uno muchipinda. Zamomwe anthu amamusekera iye nthawi zina. Ine ndinati koma mlongo wokondedwa. Iwe si wanthu amenewo. Ife ndi anthu osiyana. Msungwana wanga wangona anati adati asungwana akuti anachita zinthu zakuti zomwe iwo amachita. Ine ndinati koma taona wokondedwa. Iwo anali ndi marekodi awa a Elvis Presley. Ine ndinati ine sindikanawafuna iwo nyumba mwanga. Iye anati koma adati iwo ndi asungwana abwino angono. Ine ndinati iwo akhoza kukhala ali. Ine ndilibe kanthu kodi ndinene motsutsa izo. Koma pali chinthu chimodzi. Ife ndife osiyana. Ife ndife osiyana. Osakuti ife tikufuna kuti tikhale osiyana. Koma mzimu umene uli mkati mwathu wachoka ku zimenezo. Ndiwe wa mdziko lina. Pamene ine ndipita ku Africa, ine sindingafike pa kudzisinthira ku momwe iwo amakhalira moyo. Iwo samavala zovala zilizonse. Iwo amakhala amaliseche. Ndipo iwo amatola china chake chomwe chili chovunda. Chili ndi mphusi mmenemo. Iwo amadya icho muli monse. Sizimapanga kusiyana kulikonse. Mukuona? Ndipo izi ndizosiyana. Inu mukudziwa nthawi ina ife tonse tinali monga choncho. Koma chitukuko chatibweresa ife ndi kutipanga ife mosiyana. Ndipo kutembenuzidwa kwachulukitsa izo kamiliyoni. Ife sitikufuna zinthu zovunda za mdziko panonso. Khristu watipanga ife kuti tikhale akhristu. Momwe chitukuko chatipangira ife kuti tikhale aukhondo. Ndipo zindikirani osati icho chokha. Koma ife tikudzinenera kuti ndife amwenda njira ndi alendo. Ife sitili ya mdziko. Ndiye inu simumafuna kanthu kochita nalo dziko. Ndipo zinthu zimenezo zapita kutali. Tsopano Israeli anali uko mu Igupto. Iwo sanali Aigupto. Aigupto chinali chamanyazi kuti wachi Aigupto ayike manja ake pa nkhosa. Ndipo Israeli anali woweta nkhosa. Ndipo momwe ziyenera kuti zinamufika Mose pambuyo pa kulemekezeka konse kwa kukhala wachi Igupto oweta ng'ombe. Kodi inu munazindikira zomwe Farao ananena kwa Yosefe ndi zina zotero? Ilo ndi temberero. Anati abale ako ndi woweta nkhosa. Ndipo ngakhale mwa Igupto sakanakonza kuyika manja ake pa woweta nkhosa. Iye anali wanthu osiyana. Ndipo umo ndi momwe izo zilili ndi mkhristu lero. Pamene iye abadwa kachiwiri izo si ndi nyansi kuti iye aziyanjana nawo pomwe anthu akumwa ndi kumanena nthabwala zoyipa ndi akazi amaliseche ndi icho ndi zanyansi. Oh, anali tsike Ambuye. Ife ndi amwenda njira kuno. Ife ndi alendo kuno. Mzimu watembenuzidwa. Ndipo ife tikufunafuna mzinda kumene akazi samavala zazipupi. Ife tikufunafuna mzinda kumene iwo samakhala ndi malo omwe lamowa. Ife tikufunafuna mzinda kumene mumakhala chilungamo. Kotero ndife amwenda njira. Chotero Mulungu anatsika mu mtolo waukulu wa moto ngati lawi. Anawusesa pansi mukathengo. Ndipo anayamba kudziulula iye mwini kwa Mose choyamba. Mose anati inu mukudziwa momwe ife tinalili ndi phunziro usiku wina. Momwe kuti pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi anati chabwino asanakhalepo Mose ine ndine. Uyo anali Yesu muchisamba choyaka mulawi la moto. Ndi Yesu lero yemweyo. ndipo iye anathulula iye yekha mulawira moto ndipo Mose anapeza chomuchitikira iye akupita uko mu Igupto iye akukalalikira uthenga nkhani yabwino ndipo zizindikiro ndi zodabwitsa zinamutsatira iye inu mukuzimvesa izo chinthu chomwecho lero osati izo zokha koma Ahebriyawo anatuluka anayenda mukuwala iwo anali kusokozedwa ndi lawira moto lomwelo ndipo baibulo linanena kuti musati muzimuyesa mulungu penyani izi ndiloleni ine ndiwerenge izi pamene zikunenedwa lero ngati inu mumva mawu ake musaumize mtima wanu mawu ake kuyankhula kwa mtima wanu monga mukumupalamula pamene iwo anamupalamula iye mvetserani pakuti wena pamene iwo anamumva iye anamupalamula ndiyangati akudziwa kuti Aisraeli anamupalamula mulungu ndi kusakhulupirira kwawo iwo anamumuza iwo kwathunthu mulungu anayenda mpaka komweko ndipo pamene iwo anapeza zonse chinthu choyamba iwo analowa muvuto apa panali lawira moto ili pamwamba pawo ine sindikuziwa ngati iwo onse ankaliona ilo kapena ayi bola Mose analiona ilo ndipo ilo linali pamwamba pa iwo ndipo iwo ankaliyang'ana ilo ndipo pamene iwo anabwera pansi tili ngati iwo sanalione ilo ine sindikuziwa ngati iwo analiona ilo kapena ayi ilo linkapita pasogolo pawo baibulo linati ilo linkakhala pamenepo ilo linati nyenyezi inkapita pasogolo pa amuna anzeru palibe amene ankaiona iyo kupatula amuna anzeru iyo inkadusa malo oyang'anira mmwamba aliwonse iwo ankasunga nthawi mwa nyenyezi palibe yemwe ankaiona iyo kupatula amuna anzeru iyo inali kwa iwo kuti aziiona iyo ndipo amuna anzeru anali omwe nyenyeziyo inatumizidwirako ndipo lawira moto linatumizidwira kwa Mose ndipo Mose anatumizidwira kwa ana a Israeli ndipo iwo ankayenera kuti azimutsata Mose iwo ankakhoza kumuona Mose ndipo Mose ankaona kuwala pamenepo iwo ankapita ndipo pamene iwo anali kutuluka iwo anapika pa nyanja yofira ndipo iwo sankaziona zizindikiro zonse izo za zozizwisa ndi zinthu zikuchitika pamene iwo anali akadali mudziko lakale la Igupto koma pamene iwo anapita uko pa ulendo wawo atatembenuzidwa ndi kumatuluka ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa iwo analowa muvuto mulungu amakonda kukubweretsani inu muvuto iye amakonda kuyika vuto pansi kuti aone chomwe inu muti muchite nalo kotero iye anangoyimisa nyanja yofira ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa anawayendesa iwo mpaka mu malo awa omwe ndiye anamutuma Farao kuti awatsatire iwo mukuona momwe mulungu amakondera kuchita izo iye amakonda kuti azionesera mphamvu yake ndi chikondi iye ndi mulungu ndipo iye amangokonda kuti akusonyezeni inu yemwe iye ali amen ndipo vuto la izo ndi lakuti lero anthu amati masiku amene wanapita ayi mulungu angakhoze bwanji kudzionetsera yekha pamene inu mukuphunzitsidwa zinthu ngati zimenezo koma mulungu amakonda kuti azidzionetsera iye yekha apa ankabwera ana a Israeli akuyenda mukuwala Mose akupitabe pasogolo pawo apo iwo anali zibwerani njira yake ndiyi mulungu akuitana ife tikutuluka ife tikupita ku dziko lolonjezedwa aleluya apa iwo onse anali akufula ndi kulumba ndi kukhala ndi nthawi yabwino inu mukudziwa ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa iwo anayang'ana mbuyo ndipo anati kodi mfumbiro ndi chiyani mmodzi wa iwo anakwera pamwamba pa phiri nati kalanga kalanga ndi ankhondo a Farao mulungu anati inu mukuchita mantha ndi chiyani kodi inu simunakhulupirire zomwe ine ndinachita kumeneko inu mukudandaula ndi chiyani inu mukundikwisa ine chifukwa chiyani pamene iwo anapika ku musiuko Mose anachokapo ndipo anakafunsira kwa mulungu mulungu anangotsekula nyanja yofira ndipo iwo anayenda nawoloka anamutsekera mdani mkati umo ndi momwe mulungu amachitira izo
Musati muziopsezedwa. Musati muzingotengeka. Musati muzikumudwisidwa. Inu mumupalamula Mulungu. Ndiye kodi iye anachita chiyani? Zikuoneka ngati chabwino. Ife tinali ndi yeselo limodzi lalikulu. Mulungu adalitsidwe. Ife tatana nazo izo. Ife sitikhala nawo sena. Ife tili pa njira yathu wakudziko lolonjezedwa. Ndipo iye anawatsogolera iwo wakuchipululu momwe komwe kulibe madzi. Kodi inu mungalingalire? Mulungu ndiye anthu ake oyeresedwa, opatulika. Anawatsogolera iwo mpaka mukwekwe ili lomwe. Ndiye anawachotsa iwo mukwekwe limenelo. Ndipo anawatsogolera iwo mpaka kuno komwe kulibe madzi. Pamene iye akanakonza kuwatengera iwo njira ina komwe kunali madzi. Banji, iye akanangopanga lisinje njira yonse motsatira. Ngati iye akanafuna kutero, iye akanakonza kuswa phiri lililonse kukhala lachisangalalo, kukhavulira madzi mapazi 50 mu mlengalenga. Ngati iye akanafuna kutero, zedi iye akanakonza. Koma ngati iye akanachita izo, izo zikanakhala zopheka kwambiri. Oh my, lidalitsika dzina la Ambuye. Chifukwa chiyani Mulungu anazilola izi kuti zichitike mbale Branham? Chifukwa chiyani Mulungu? Mulungu akuchita zimenezo. Musiyeni iye yekha. Zingoyendani cha mtsogolo. Iyo ndi ntchito ya Mulungu. Moponda mapazi a olungama mumasogozedwa ndi Ambuye. Inde bwana. Zimapanga kusiyana kotani. Ndata ya ndama zanga zonse mbale Branham. Tabwino Mulungu adalitsike chontobe. Oine ndachita izi. Ndipo izi zachitika. Mkundo unadzaiulusa nyumba yanga. Mulungu adalitsike chontobe. Ambuye anapeleka, Ambuye azitenga zachoka. Lidalitsike dzina la Ambuye. Zipitilirani kumaendabe. Zonsezo ndi zakwa ulemelero wa Mulungu. Mulungu akudziwa zomwe iye akuchita.
Some through the water, some through the flood, amen. Some through deep trials, but all through the blood. That's what
umondi momwe iye amatisogolera ife. Ndikokulondola. Oh my. Ine ndikumvelera ngati ine ndingoima ndikufula. Umondi momwe iye amawasogolera ana ake okondedwa. Oh, kodi inu mungangomvelera? Tsopano ine sindine wowerenga maganizo. Koma kodi inu mungakhoze kungomvelera mzimu wokondeka uwo tsopano ukungosambisa mu nyumba muno? Bwanji ngati maso athu anasekuka pakali pano. Ndikupenya omwe ayima kuzungulira mbali mwa makoma awa. Mwamba ndi chotsika ndi timipita iti. Oh, Elisha, mawina pamene nyamara uja anangokhala wakhungu monga iye akanakhala ali. Iye anati, tayang'anani pa Asiriya kumusi uko. Anati, koma alipo ochuluka ali ndi ife. Anati, ine sindikumuona aliyense. Anati, Ambuye, tatsekulani maso a nyamata uyo. Iye anayang'ana pozungulira mneneri wokalamba uja, paliponse kuzungulirapo, mapiri anali ali pa moto, ndi akavalo a moto, ndi magaleta a moto. Iye anakhutisidwa ndiye. Iye anati, ife tingopita tikawakanthe iwo ndi khungu. Iwo anali nako kupenya kwawo mwangwiro. Basi monga iwo anali nako nthawi zonse. Koma iwo anali akhungu kwa iye. Anati, inu nonse mukumufuna Eliya? Anali, inde bwana. Bwerani, ine ndikusonyezani inu komwe iye ali. Ndipo uyo anali iyeyo akuwatsogolera iwo. Iwo sankadziwa zimenezo. Umo ndi momwe izo zilili lero. Kristu ali pano. Mzimu Woyera uli pano. Uchita zinthu zomwezo zimene iye nthawi zonse amazichita. Ndipo dziko ndi lakhungu kwa izo. Iwo sakuziziwa izo. Oi, ine sindikuziwa za izo. Abusanga, oh anthu osauka olema. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Iwo ali akhungu kwa iwo. Iwo sakuziwa iwo. Mulungu akutsogolera. Tsopano iwo anabwera kudusa mchipululu cha tchimo. Uko kunalibe madzi uko. Mulungu anangokhala nazo zonse zitaperekedwa. Oh, ndipo iwo anapeza chithaphwi cha madzi. Iwo anati, awa ndiwo. Ndipo iwo sakanati awalawe nkomwe iwo. Oh, iwo anali oyipa. Mai, iwo anali oyipa kuposa safa zana pa zana. Maona? anali basi ngati mazira ovunda inu mukudziwa oh my ndi oipa iwo anali chiphe sopano chotchedwa chipululu cha tchimo mitengo ingapo ya mgwalangwa imamera kumeneko ndikasupe kumene migwalangwa imeneyo imamera ndiye Mose anati musati Mulungu anati chifukwa chiyani iwo chifukwa chiyani iwo kodi iwo akundipalamulira chiyani ine chabwino ngati ine ndinachita zijazi kumbuyo uko kodi ine silingathe kuchita china chake pomwe zili chonchimu ngati iye anakudutsitsani inu kamodzi pa nthawi yodwala kodi iye sangakudutseni inu pakwinako iye atakudutsitsani inu mvuto lina kodi iye sangakuchotseni inu mulinalo Mulungu adalitsike ngati iye anandichosa ine mutchimo iyakhoza kudzanditulusa ine kuchokera m'manda iyeyo ndi Mulungu zingapange kusiyana kotani zingopitirirani ikali maso anu pa iye anati ngati ine ndinayitseka nyanja yofira mbuyo ndi kuwamiza aigupto aja kodi ine sindingakhoze kuchita china chake ndi madzi awa chifukwa chani inu mukundikwiyitsa ine oh kusakhulupirira kwanu inu mukundipalamula ine kuti ndikwiye chifukwa cha kusakhulupirira tsopano mawu apo omwe akugwiritsidwa ntchito ndiwo tchimo anapalamulira anapanga chifukwa chomwe iwo anachitira izo iwo sanakhulupirire iwo sanatuluke ndi kukayamba kuwombera chandamale tsopano ndi zinthu monga choncho iwo sankayendayenda ndi mkazi wa mwini wake ndikumapita ndikumakanena bodza izo sizinali zomwe iwo ankachita koma izo si tchimo pakuyamba pomwe kukhala moyo wachigololo si tchimo kusuta kutafuna kumwa njuka kutukwana kulumbira zina zotero izo si tchimo izo ndizotsatira zakusakhulupirira iwe umachita zimenezo chifukwa ndiwe wosakhulupirira ngati iwe uli wokhulupirira iwe sumachita zimenezo ndicho chifukwa yesu anati iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo osatha osatha kuti iye akhulupirira koma akukhulupirira kwenikweni apo izo zili izo zimachotsera umboni wanu woyambirira kutali mukuona tsopano ndinu apo osati iye amene amva mawu anga ndikumafuwula osati iye amene amva mawu anga ndikuyankhula ndi malilime osati iye amene amva mawu anga ndipo akakhala ndi magazi mudzanja lake kapena pa nkhope yake kapena zina zonse zowonjezera izo sizimenezo iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya ndipo sadzafika konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo kodi tchimo ndi chiyani kusakhulupirira kena kake kakang'ono kakhoza kuukapo m'malo moti mupite molunjika kulemba ndikukapeza ngati izo zili zoona kapena ayi oh inu mumati ine ndili ayi taonani apo inu zipitirirani nazo ine ndizingopitirira wachipresbateria monga ine ndilili mukuona zipitirirani nazo akhungu ndipo inu mumamupalamula Mulungu pamene Mulungu achita chilichonse iye amayembekezera kuti fuko lichigwira icho koma m'malo mwa izo inu mukudziwa chabwino ine sindikudziwa za izo mukuona iye amayembekeza kuti anthu azimvetse izo ngati inu mwakhuzidwa mokwanira khalani pansi ndi lemba dusani mwa iwo ndi kukawafufuza iwo mbuyo ndi mtsogolo ndikuona ngati izo zinachitika ngati izo zinanenedweratu kuti zidzachitika ndi zina zotero ndiye inu muzimvetsa izo amen tsopano zindikirani pamene ilo lili lero ngati inu mumvere mawu ake musati muwumitse mtima wanu monga mu kumupalamula pamene Mulungu anapalamulidwa ndi iwo inu mukuona pakuti wena pamene iwo anali atamva anamva uthenga umene Mose ankalalikira anamupalamula ngakhale zili chomwecho si wonse omwe anatuluka mu Igupto ndi Mose ndi angati akudziwa anthu angati omwe anapulumutsidwa kuchokera mugulu lapachiyambiri cha lomwe linatuluka ndi angati awiri ndikulondola ndi angati akudziwa mayina awo ndikokulondola Kalebu ndi Yoswa awiri okha kuchokera pa mamiliyoni awiri mchina chake mvetserani kwa izi koma iye ndimeya 17 sopano koma omwe iye anakwisidwa nawo kwa zaka makumi anayi chifukwa cha kusakhulupirira kodi izo sizinali ndi iwo omwe anachimwa sanakhulupirire tengani dictionary ndikupeza chomwe tchimo limatanthauza tengani dictionary ya baibulo ndikusakhulupirira kusakhulupirira ndi tchimo iye amene sakhulupirira ali woweruzidwa kale yohani woyera 4 mukuona woweruzidwa kale omwe matupi awo anagwera mu chipululu ndipo kwa omwe iye analumbira kuti iwo sadzalowa mu mpumulo wake kusakhulupirira kwanu oh momwe ine sinditi ndifikire kumutu wanga koma penyani ndilo lomwe lili vuto ndi fuko lino lero zizindikiro ndi zodabwisa zadusa fuko lino kodi iwo akuchita chiyani mopitiliza atembenuzira msana wawo kwa iwo ndipo iye anati ine ndikulumbira kuti ine sindidzawalola iwo kukalowa mu dziko lomwe iwo anayamba kupitako vuto ndi chiyani ndi mipingo yayikulu iyi lero kusakhulupirira kwawo kwamupalamula mulungu haleluya iye ndi wokhoza mwamiyala iyi kudzusira ana kwa abrahamu iye anayesera kuti apereke uthenga kwa iwo ndipo iwo anawumisa mitima yawo iwo anadzipangira wokha miyambo ndipo iwo anapanga zipembedzo zazing'ono ndipo ife tikukhulupirira izi ndipo osati china chilichonse ndipo mulungu sangakhoze kulowamo kodi iwo ali pati lero ali pa mzere wapambali gulu lapang'ono lokhulupirika la mulungu likusunthirabe motsatira ndi zizindikiro ndi zodabwitsa iye akuwayika iwo pa yesero mwana aliyense yemwe abwera kwa mulungu ayenera ayambe wayesedwa ndi kupimidwa kuphunzitsa mwana kanthu koyamba kakang'ono komwe kachitika o oh, chabwino mwina mwake palibe kanthu kwa izo muli monse ndiwe mwana wapathengo ndipo osati mwana wa mulungu pakuti mwana wa mulungu ali mbewu ya abrahamu yemwe ankazitcha zinthu zimenezo zomwe panalibe ngati kuti izo zinalipo mulungu ananena chomwecho ndipo amangokhala akusunthira mtsogolo ameni zilibe kanthu zomwe anena kapena chilichonse chosiyana iwo amakhala kusunthira pasogolo muli monse mulungu ananena chomwecho zaka 25 iye anayembekezera mwana ameneyo zilibe kanthu momwe zinaliri zosiyana ndipo iye anadzipatula yekha kwa osakhulupirirawo amen chotero kuti iye akhoze kumakhulupirira o oh mai ine ndikumverera mwachipembezo taganizani za izo inu muyenera kuti muzidzipatula nokha kwa mbalume iyo ya mdziko aha masiku azozizisa awo anapita palibe chinthu chotero chonga izo uko ndikutentheka dzipatule wekha baibulo linati chokani pakati pawo ndikukhala inu mutadzipatula atero ambuye ndipo ine ndikulandirani inu kudabwisa kwakeko ine ndikulandirani inu mukadzilekanisa kaye nokha inu mukhala ananga ine ndikhala mulungu wanu dzipatuleni nokha musati mudzimange goli nokha ndi osakhulupirira ndikokulondola mnyamata akamakwatira kukwatira msungwana wina yemwe sakhulupirira kapena msungwana wina kukwatiwa ndi mnyamata yemwe sakhulupirira musati muzichita zimenezo ine sindikusamala kaya nyamatayo ndioneka bwino chotani ndi kapena msungwana wooneka bwino chotani ndi maso akulu awo omwe iye ali nawo iwo onsewo adzazilala limodzi la masiku awa koma mbale solo yako idzakhala moyo kwa nthawi zonse inu muzisamala zomwe inu mukuchita msungwanayo siwokhulupirira weniweni kapena nyamatayo siwokhulupirira weniweni musati mudzimange goli nokha monga choncho khalani kutali ndi zoterozo izo zizakuyambisani vuto mu njirayi tsopano mvetserani ndimeya 17 koma omwe iye kodi iye anakwisidwa nawo zaka makumi anayi kodi izo sizinali ndi omwe anali atachimwa omwe matupi awo anagwera mu chipululu kwa omwe iye analumbira kuti iwo asadzalowe mu mpumulowo Iwo anayamba kutuluka, koma iwo anaona zozizwisa. Koma iwo sana kafike konse kudziko lolonjezedwa. Chiwelengero chosankhika chokha cha awiri anakalowa mudziko lolonjezedwalo. Tsopano kodi Paulo akuchita chiyani? Iye akuyankhula kwa akhristuwo tsopano. Musati mulole uthenga womwewu umene unalalikidwa mʼmbuyo kutali mwa zizindikiro ndi zodabwisa ndipo lawi la moto linkawatsogolera iwo. Pamene zinthu izi zizidza kachitika kachiwiri, musati inu mugwere mphepete mwa njira mwakusakhulupirira kuti mupite kukaikira, pakuti matupi awo anagwera mu chipululu. Tsopano ife tikubwera mkati mofulumira tsopano, penyani matchelo, koma kwa iwo omwe sanakhale moyo. Chotero ife tikuona kuti iwo sakanati alowemo chifukwa cha kusakhulupirira. Iye akulitcha ilo tchimo kamodzi, iye akulitcha ilo kusakhulupirira nthawi yotsatira. Kusakhulupirira ndi tchimo. Iwo sanalowemo ayi chifukwa cha kusakhulupirira kwawo. Iwo ankamuona mneneri uyo Mose. Iwo ankaona zomwe iye ankachita, ankaona zomwe iye ankanena. Izo zinali zoona nthawi iliyonse. Ankayenda pa choonadi chomwe. Lawi la moto ili linkakhoza kuonekera patsogolo pawo. Iwo ankaliyang'ana ilo, iwo ankaliona ilo. Paulo akuyesera kuti apeze kenako. Anafika pansi apa pa chomuchitikira chomwe iye anali nacho. Mukuona, akuyesera kufotokoza chomuchitikiracho. Iye anafanizitsira icho kwa chipangano chakale. Iye anati tsopano ife talowa mu chinthu cha tsopano, kunyengo ya tsopano iyi mwa Yesu Khristu. Nthawi zakale Ambuye ankaonekera kwa iwo mwa aneneri, koma tsopano iye ali mwa mwana wake Yesu. Mukuona, ndipo iye akupita kuti afanizitse zomuchitikirazo ndi kuwasonyeza iwo zomwe zinali kuchitika, momwe zizindikiro ndi zodabwisa ndi chilichonse ndi zomwe zinalembedwa. Tsopano iye anati iwo sanalowe ayi chifukwa cha kusakhulupirira kwawo. Iwo sanakhulupirire. Koma tsopano ife tikusunthira mu nyengo. Ndipo inu musati muumise mtima wanu, musati muchite momwe iwo anachitira mu masiku akumupalamula. Pamene iwo anamupalamula Mulungu, kodi iwo anachita modanizo? Osati pakukhala mopanda makhalidwe. Ndiloleni ine ndiperere izi pansi kwa inu. Inu mukuti mbale Branham, ine ndimapita ku Charlotte. Izo ndi zabwino. Ine sindinayambe ndanamapo mu moyo wanga, ndizo zabwino. Ine sindinayambe ndabapo, ine sindinayambe ndachitapo izizo kapena zinazo. Izo ndi zabwino kwambiri, izo ndi zonse zabwino. Koma izobe si chimo. Chimo ndi pamene Mulungu adzisonyeza iye yekha, ndipo inu nkusazikhulupirira izo. Inu osafuna kumvetsera kwa izo. Oh, inu mukuti mpingo wanga sumaphunzisa zimenezi. Bola ngati Baibulo limaphunzisa izo, ndipo Mulungu nkumazisimikizira izo, ndicho chinthucho. Tsopano yang'anani mphindi yokha. Tsopano ife tikuti tiyambe tsopano pa china chake chenicheni chakuya kwenikweni. Tsopano ikani chikumbu mtima chanu mthumba lanu la chikhoto mpaka inu mutatuluka kunja. Tsopano penyani mwatchelu kwenikweni. Tiyeni ife kotero tizichita mantha kuopa kuti lonjezo litisiya ife kuti tikalowe mu wake wake mamuna wake mkazi. Mapronauni au munthu tsopano chiyani? Aliyense wa inu angaoneke wopelewera kwa ilo izo. Tsopano Paulo amayesera kuti awawuze iwo mumutu wa mbuyomu za zinthu zonse izi. Koma tsopano iye akuyesera kuti awawuze iwo chomwe izo zili. Oh, kodi ife tilinayo nthawi mwina mwake ife tibadikira mpaka usikuno kukuda, ndipo ife tikhala ndi utumiki wapembero. Mwina mwake ife tizigwire izo usikuno, chifukwa izi ndithudi ndi zodzaza ndi mavitamini, mavitamini a uzimu. Tili ndi zambiri zoti tichite, ndipo ine ndili wotanganidwa madzulo ano. Tiyeni ife chotero tichite mantha kuopa lonjezo tsopano. Kodi iwo anali nalo lonjezo la dziko lolonjezedwa uko mu Igupto, ndipo pamene Mulungu anabwera pansi kuti adzapange lonjezo ili kukhala chenicheni, bwanji mulungu anamuuza abraham mazana ndi mazana zaka mbuyo kuti iye amati adzazichite izo izo zinali mwa malemba yosefe anati musati inu mudzachose mafupa anga akuchokera kuno mpaka inu muzidzapita ku dziko lolonjezedwa ilo ndipo mudzakandiike ine kumeneko ndi makolo anga onse chifukwa iye ankadziwa kuti chiukitsiro chinali kubwera pamene yesu ankauka kwa akufa chifukwa iye anali atadziwa zomwe yobwe ananena mukuona aliyense wa aneneri amenewo ankadziwa basi zomwe neneri wina anali atanena ndipo ankadziwa kuti mzimu wawo unali wofanana ndipo iwo anali kuyang'anira oh mbale oh izo zikuyenera kutigwedeza ife nkutichotsa muchikhalidwe chathu chachidziko iwo anali nawo maso awo osati pa zomwe anthu anali kuyankhula koma zomwe aneneri awo ananena aliyense wa iwo anali kuyang'anira abrahamu anati mudzandike ine komwe kuno komwe yobu anayikidwa anati sara ine ndikukagula chiduswa chamalo ife tizidzayikidwa komwe kuno Isaki anali mneneri pambuyo pa bambo ake anati mvetserani musati inu mudzandike ine kwina kulikonse osati kuno mu Igupto koma inu mudzanditengera ine kubwerera ku dziko lolonjezedwa inu mudzandike ine komwe kuno Yakobo anapela mu dziko lolonjezedwa koma ananena kwa mwana wake yemwe anali mneneri anati iwe ukudziwa usiku wina ngelo anandikuza ine pambali ine ndakhala ndikusimphina kuyambira pamenepo bwera zayika dzanja lako oh chifundo mwana wanga mneneri ndine wokalamba ndipo ndine wakhungu koma ika dzanja lako lopatulika pokhala mneneri iwe mwini liyike ilo pamalo omwe ngelo anayikapo dzanja lake ndikulumbira kwa mulungu wakumwamba kuti iwe sudzandiyika ine kunoko akhale wodala apo inu mukuliona kumbuluso la uzimu la mawu bwanji theka la iwo pafupi magawo 90 pazana sankadziwa zomwe iye anali kuzinena koma iye ankadziwa zomwe iye ankazinena dzayike manja ako amneneri pamalo omwe mngelo anayika dzanja lake ine nthawi ina ndinali bambo wamkulu wojintha wamantha wonenepa koma iye anandikhuza ine ndipo kuyambira pamenepo ine ndakhala munthu wotsimphina koma ine ndakhala ndili kalonga kuyambira pamene ine ndinasimphina kuyambira pamene ine ndinasintha kayendedwe kanga ine ndakhala ndili kalonga inde ika dzanja lako apa lumbire kwa mulungu wakumwamba iwe sudzandiyika ine kuno bwanji palibe yemwe ankaziwa zomwe iye anali kuzinena yosefe anadziwa iye anati mudzanditengere ine kusidyako ndi kudzakandiyika ine mu dziko lolonjezedwa ilo uko ndi kumene izo zinali ndithudi pamene yosefe anafa zaka za mtsogolo iye anati musati mudzandiyike ine kunoko koma inu muzidzayang'ana pa mafupa anga pamene muzidzadusapo chifukwa tsiku lina inu mudzachokako kuno ndipo pamene inu muzidzapita mudzatenge mafupa anga limodzi nanu ndinu pamenepo lisiyani dziko linene zomwe iwo akufuna kutero ndikuchita zomwe iwo akufuna kutero lidalitsike dzina la ambuye ndisiyani ine mwa khristu ngati ine ndikutchedwa chilichonse wotentheka kapena woyera wodzigubuduza tsiku lina iye akubwera ndipo iwo omwe ali mwa khristu mulungu adzaza nawo limodzi ndi iye pamene iye akubwera izo zonse ndi choonadi choululidwa mwa uzimu chili apo pomwe ndipo izo zimatengera malingaliro a uzimu kuti agwire izo kapumuleni pa izo kudusa tsikulo kaganizeni za izo ngakhale inu mukhale wopanda kudya madzulo kaganizeni za izo ndipo usiku uno ife tilowa mu mpumulo wake umene unasiyidwa ndikuona chomwe lonjezo ili lili lero kodi chinthu ichi ndi chiyani lero ngati mulungu alibe icho pano mu baibulo ndikutsimikizira icho kuti icho chili apa pomwe tsopano ndiye ndine mneneri waboza ndizo ndendende kulondola koma iko kuli pano kodi mpumulo uwu ndi chiyani? Iye anati, tsopano tiyeni ife tichite mantha. Kuopa lonjezo anatisiyira ife kuti tilowe umo monga iwo anachitira. Ndipo ilo liyenera kukhala lonjezo lomwelo, uyenera kukhala uli mpumulo omwewo, iye ayenera kukhala ali Mulungu yemweyo. Izo ziyenera kukhala zili zizindikiro zomwezo. Icho chiyenera kukhala chili chinthu chomwecho. Koma tiyeni ife tipumule. Tsopano kodi iwo ndi chiyani? Ambuye atapereka iwo kwa ife usiku uno pamene ife tikuweramisa mitu yathu. Ambuye wodala, mweya wokha udzawulula zinthu zazikulu zomwe ife tsopano tikugawana pali mozi. Mochepa ndi ambiri omwe anazozedweratu kuchiwonongeko. Monga inu munanenera mu buku la Yuda kuti amuna akale odzozedweratu kuchiweruzo, akanati atenge chisomo cha Mulungu wathu ndi kuchisandutsa icho kukhala zazikhumbo. Ndipo ambiri lero akulalikira uthenga chisomo cha Mulungu ndi kuchipanga icho kukhala bongosolo lopangira ndalama. Kukhala ndi mpingo waukulu kwambiri ndi ochuluka mu Sunday school. Kutenga chisomo cha Mulungu ndi kuchisandutsa icho kukhala zazikhumbo. Ndipo dziko lili la khungu, ndipo likumayenda ngati nkhumba za khungu. Iwo sali kumvetsa. O Mulungu, sekulirani kwa ife kumvetsa. Mulole kumvetsa kwathu kusakhale konga kwa ana a mdziko lino. Pakuti inu munanena mu mawu anu kuti ana a dziko lino ali anzelupo kuposa ana akuwala. Pachiyambi izo zinali chomwecho. Ana a Kaini anakhala kaswiri akulu a sayansi. Iwo akukhala ophunzitsa akulu. Iwo akukhala ogwiritsa ntchito zipangizo. Iwo amapitirira nako kutukuka. Achipembezo kwambiri. Koma iwo anaweruzidwa ndipo anamizidwa mu chiweruzo. Ndipo matupi yawo anayandama pa madzi ndi miyoyo yawo inapita ku Hade. Ndipo Yesu anapita ndipo anakayankhula kwa iwo pamene iye anafa. Ndipo anapita ku Hade ndipo anakalalikira kwa miyoyo yomwe inali mu ndende, yomwe sinalape mukupirira kotalika mu masiku a Nowa. Imatero lemba. Ndipo Mulungu pamene iye anayima pa dziko lapansi, iye anati, monga zinaliri mu masiku a Nowa, chomwecho zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Koma ife tikuzindikira mbado ndiye wa Seti, amuna odzichepesa, amuna yeniyena Mulungu, osaziwa zochuluka kwambiri za zinthu za mdziko, osasamala kanthu ka zinthu za mdziko, koma anayika kumbali kulemedwa kulikonse, ndipo anakhulupirira Mulungu, ndipo anakhala aneneri ndi amuna akulu mu ufumu. Pamene enawo dziko la chipembezo linalo linkawaseka iwo ndi kuwanyoza iwo, koma ola linafika pamene kusefukira kwa madzi ndi chiweruzo zinadza. Chomwecho izo zinali mukudza kwa Yesu Khristu, momwe iwo ankasekera ndi kumunyoza iye pamene iwo anali ndi zipembezo zawozawo ndi mipingo yawo yayikulu. Koma iwo anali kuinyoza nyenyezi ya mmawa ndipo ankamuseka iye. Komabe iwo analowa mu chiweruzo. Ndipo pamene iwo anathawa napita ku Yerusalemu, uko iwo anakadya ana awo omwe chifukwa cha njala. Ndipo magazi awo anayendelera mpaka mu zipata za msewu pamene iwo anawotcha mzindawo ndi kachisi, ndipo miyoyo yawo inapita mu Hade. Ambuye pano ife tili kachiwiri pa wachitatu. Ino ndi nthawi ya moyo. 3 ndi chiwerengero chakuwala. Ndipo pano ife tili okonzekera mkwatulo. Mpingo ukusunthira mtsogolo. Dziko la sayansi yayikulu. Mipingo lero yadzaza ndi okhulupirira mokayikira. Makumi a zipi ali ndi mayina awo pa buku. Inde mamiliyoni. Ndipo amaseka pa uthenga. Ndikunena kuti iwo ndi osaphunzira, iwo sakudziwa. Mwina mwake izo zili chomwecho Ambuye. Koma chimene ife tikuchisowa mu maphunziro, inu mumachikwanirisa mu chisomo. Pakumutumiza angelo wanu wakuwala, pakuonesera mphamvu yake, kutsimikizira mawu kwa iwo omwe ali osauka ndi osaphunzira monga ife. Koma ife timakukondani inu chifukwa cha izi, chifukwa ndi chisomo cha Mulungu chomwe chachita izi. Ndipo ife tikudziwa kuti ife tinabadwa. Ndipo ife sitili okondeka konse ndife osakondeka kwambiri koma inu kupyolera mchisomo munapikira pansi ndi dzanja lanu lachifundo ndipo mwawasegula maso athu monga Yesu anatipempherera ife monga Eliya anachitira kwa Gehazi pamene iye anayangana kuti awone omuzungulira iye ndipo lero maso athu atseguka ndipo ife tikuona zinthu za Mulungu ndipo ife tikudziwa kuti tikuyenda pa nthawi yotsiriza pamene masiku awa anthu amitundu atsala pang'ono kuti atsirizike ndipo iye adzawatengera anthuwo kwa dzina lake tiyeni ife tikhale tikuwerengeredwa mmenemwa ambuye modzichepesa ife tikupempha kuti inu mupereka izo tidalitseni ife mudalitse omvetsera apang'ono awa m'mawa uno iwo ndi opangidwa ndi mitundu yonse yosiyana ya zipembezo ndi tizikhulupiriro koma ikani iwo pambali lero Mulungu ndipo mulole iwo ayang'ane molunjika chaku Calvary nati Mulungu ndiwumbeni ine ndikundipanga ine ine ndili monga mneneri ananena kuti iye anapita ku nyumba ya wowumba kuti iye akhoze kuswedwa ndi kuwumbidwanso tiwumbeni ife ndikutipanga ife monga mwa maumbidwe awo omwe Mulungu angatifunire ife zilibe kanthu ngati ife tichita kukhala mphasa ya pansi ku nyumba ya Ambuye ine kuli bwino ndikhale chopondera pakhomo kuposa kumakakhala mu mahema ndi oyipa ndipo perekani izo Ambuye ingotidalitsani ife tsopano ndikutisunga ife mochepetsedwa lolani mitima yathu ikhale yotsekuka malingaliro athu oyera kwa zinthu za Mulungu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndikudabwa ngati wina wake angafune kuti akumbukiridwe mu mawu apemphero pofuna chipulumuso chanu kwa moyo wanu kodi inu mungakwezese dzanja lanu ndiwo chimwa basi Mulungu akudalitse iwe nyamata wina wakenso Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko bwana Mulungu akudalitseni inu dona wina wakenso akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero pakali pano kwa moyo wanu Mulungu akudalitseni inu bwana ndi dzanja lanu mwamba ndipo Mulungu akudalitseni inu ndinu apa zodabwisa kodi pangakhale winanso basi tisanatseke ine ndikumvelera pangakhale Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko bwana kumbuyo uko titi tsopano penyani ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake ine sindikufuna kuti inu muziganiza konse chifukwa ndikachisiwa ng'ono uyu ine sindikufuna kuti inu muziganiza kuti ndi chifukwa chakuti ndi anthu awa ndipo Mulungu wochuluka chifundo musati muganize kuti mngelo wa Ambuye yemwe anajambulisa chithunzi chake ndine ndi china chake cha chimenecho kuti achite zimenezo o Mulungu ngati ine ndikana mverera mwanjira imeneyo ndiye mbale ine ndisowa kuti ndikakhale paguwa m'malo moti ndizikufunsani inu koma ine ndikungonena izi mwalemba kuti inu muone kuti ichi ndi choonadi ngati ine ndinanena icho ndipo izo zonse zomwe zinali kwa izo ndinapitirira nazo monga mlaliki wina aliyense kapena wina wake mzake kapena wina aliyense chabwino ndiye izo zikanakhala zosiyana koma inu mukuona chinthuchi Mulungu amabwera kumene pozungulira ndikudzasimikizira kuti ndi choonadi mukuona ndi chimene chimapangisa icho kukhala chenicheni ndi Mulungu kutsimikizira izo ndiyeno osati izo zokha koma mawu ake amanena kuti iye adzachita zimenezo pano iye akuchita izo tsopano ngati inu simuli mu cholondola mtima wanu suli mwabwino ndi Mulungu kodi inu mungangokweza dzanja lanu nkuti ndipemphereleni ine chabwino pomwe inu mulipo pafupi manja asanu ndi atatu kapena khumi akwera mmwamba akufuna chifundo kwa moyo wawo pamene inu muli ndi mitu yanu itaweramitsidwa tsopano inu mupemphere kumbukirani inu ndi yemwe woti mulape ine ndikungofunsa chifukwa cha inu kuti Mulungu akuchitire mchifundo koma ilo ndiguwa Mulungu wakubweretsani inu pamalo mu malingaliro anu limenelo ndiloguwa ife timakhulupirira zakubwera kuguwa zedi koma izi si izo si izo ndi zabwino koma guwa lanu lenileni ndi pamene Mulungu anakomana nanu ndipo iye wakomana nanu inu pamene mwakhala pomwepo ndilo guwa lanu tsopano itini Mulungu ndichitireni ine chifundo wochimwa ndipo kuyambira tsiku lino kupitirira ngati inu muti mundithandize ine ndizikakhalira moyo inu ine ndi zikutumikirani inu. Ine sindi kusamala zomwe wina aliyense anganene. Ine ndikubwera patsogolo mawa uno. Ine ndikupemphera pomwe pano. Ndipo inu tengani mzimu wakale wosasatiza uwu uchoke pa ine. Inu muchose kupsa mtima uku kwa ine. Ine ndikudziwa ine sindingamachite monga chomwecho ndikukhala moyenera ndi Mulungu. Ndipo ine ndili ndi udani mu mtima mwanga. Ndine wansanje. Ine ndili ndi njiru. Ine ndili ndi ichicho. Zichotsenimo izo Mulungu. Ine sindikufuna kuti ndikhale monga choncho. Ndipangeni inu wokoma ndi wodzichepesa ndi wofasa. Ndipangeni ine wofasa. Ndipangeni ine munthu woteroyo kuti ine ndizikoza kupindulira ena kwa inu. Ndiloleni ine ndizikuchitirani inu china chake kuti ndisonyeze kuyamikira mu moyo wanga. Ndilo pemphero lomwe inu muzili pemphera tsopano pamene ife tikupemphera limodzi. Atata akumwamba iwo ndi anu. Iwo ndi zipaso za uthengawu mawa uno. Iwo anakweza dzanja lawo. China chake chinawapangisa iwo kuchita izo. Iwo ananyoza malamulo amphamvu yokokera pansi pamene iwo anakwezera mmwamba manja awo. Apo panali mzimu mwa iwo womwe unapanga lingalirolo. Iwo anakweza mmwamba manja awo kuti iwo amamuvomereza mlengi yemwe anawapanga iwo. Tsopano adada akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu mwadalise iwo, ndikupereka kwa iwo moyo wa muyaya pakali pano. Palibe chomwe ine ndingakhoze kuchita. Kuwayitanira iwo kudzazungulira guwa, kuwayika iwo muchipinda chapadera, kuchita ntchito yonse izo. Izo zimatengera inu kuti muchite izo Ambuye. Ife singakhoze kuchita chinanso kuposa kulalikira mawu. Inu munati chikhulupiriro chimadza pakumva, kumva kwa mawu, mawu a Mulungu. Tsopano ife talalikira mawu ndipo iwo akweza manja awo kuti iwo akuwakhulupirira iwo. Tsopano apaseni iwo moyo wosatha chifukwa inu munalonjeza kuti inu mudzachita izo. Ngati iwo anali odzipereka mukukweza kwa manja awo, iwo atuluka muchipinda chino mawa uno akhristu wokoma wofasa odzichepesa chifukwa inu munalonjeza izo, ndipo mawu anu sangakhoze kulephera. Ine ndikupempha izo mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Now I am watching, waiting and longing for that bright city John saw coming down. In that bright city, worship now, pearly white city.
Kodi inu simukungo mukonda iye utenga watha tsopano uku ndikupembeza. Ife timangobwera ku chalichi kuti tidzangomva utenga. Ife timabwera kuti tidzapembeze. Ingomwiwa lani munthu ali pafupi ndi inuyo. Zingomupembedzani iye. Oh, kukongola kwakeko. Kudabwisa kwakeko. Ingomuzani iye mwanu. Inu simukusowa kuti mumuze iye mokweza. Ngomuzani iye muntima mwanu. Ine ndikukukondani inu Ambuye. Ndikhululukireni ine tchimo langa. Oh my.
Now I am watching.
Atate athu Mulungu, tilandireni ife. Ife tikuyembekezera pamene ife tikumvetsera pa mawu. Kugumba mitima yathu ili ndi ludzu lofuna inu, monga gwape afunira mtsinje wa madzi, moyo wathu uli ndi ludzu lofuna inu, o Mulungu. Kugumba ndikudikirira kuyembekezera olayiro ndi pamene Yesu atadzaze. Kuyembekezera nthawi yomwe ife titi tidzayitanidwire ku mlengalenga. Osati kuti tikayime pamaso pa woweruza mu chiweruzo, izo zinadusa kale. Ndife okufa ku zinthu za mdziko, talowa mwa Khristu, ndipo Iye anatenga chiweruzo chathu. Iyeyo ndi wotiyimira mlandu wathu tsopano, pa mpando wa chilungamo, wotiyimira mlandu wathu wodala, yemwe pa kuvomereza kwathu. Iye amachonderera mlandu wathu mpaka ife timadziwa kuti ndife osayenera. Monga mlongo wokondedwa wachikulire mawa uno ananena mu umboni wake ndikuyika umo makopidi ake. Kuchokera pomwe ine ndinabwera kuno ine ndaphunzira kuti icho si chiyero changa, ndi chiyero cha Mulungu. Zona Ambuye, ife timawaphunzisa anthu, mulibe kanthu kabwino mwa munthu, palibe chinthu chimodzi. Munthu ndi chiyani kuti inu mumalingalira za iye? Koma ndi chisomo cha Mulungu chomwe chaonekera kwa ife, ndipo ife tikudalira mu zomuyeneleza zake zokha, osati mu zathu zathu. Ndipo ife tikukupembezani inu Mulungu woyera kwambiri chifukwa cha ubwino wanu, pakuti werengera ife mu ufumu wanu waukulu, mu madongosolo anu akulu. Ife tikukulandirani inu mu mitima yathu mwachikhulupiriro ndi mwachisomo. Ife tikukhulupirira kuti inu mwapereka izo kwa ife kwa ulemerero wa Mulungu, kwa utumiki wa kwa Mulungu. Tsopano Ambuye, achizeni odwala pamene iwo akubwera kuti adzapempheredwe mmawa uno. Perekani kwa iwo chisangalalo icho chomwe iwo akhala kuyembekeza kuti akhale bwino. Lolani iwo adziwe kuti kuzunzika pang'ono uko kopepuka komwe kunayikidwa pa iwo ndi nthawi yaing'ono yakuyesa. Mulungu akudziwa zonse za izo. Iye anachita izo kuti aone chomwe ife tikanati tichite ndizo. Momwe Mulungu aloleni iwo abwere apo pomwe mmenemo ndikutenga ntchito yotsirizidwa iyo. Mulole inu, mulole iwo asakupalamuleni inu kuthamanga apa ndi apo, ndi mkati ndi kunja. Chabwino ine sindikudziwa izi izo. Ambuye aloleni iwo atenge mayimidwe owongoka nkuti, Ambuye inu munali yemwe munandipulumutsa ine, inu munali yemwe munandichitira ine zinthu izi. Ine ndikukhulupirira inu, ndipo ine ndikudalira inu lero, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo kwa wanthu, mu dzina la Khristu. Amen.